ziko moinu mbalenevu. Tieni tikalebe chimile kwa kampindi chabe kupempero tiwela mitse mitu yatu. Atate atu akumwamba kwa inu ife tikupeleka matamando chifukwa cha zonse zimene maso atu aziona ndi zimene makutu atu azimva. Ndipo ife tikukuthokozani inu Ambuye chifukwa cha kuti lero ife tikudziwa kuti inu ndinu Yehova Mulungu wankulu yemwe uja. Yemwe nthawi zonse mwakhala mulipo ndipo inu nthawi zonse mudzakhalapo. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha Yesu Kristu amene anazipanga izo kukhala zoteka kuti ife tikhoze kubwerera muchiyanjano cha Mulungu ndi inu kachiwiri kudzera mukukhetsa kwa magazi ake osalakwa. Kuti kudzera muchitetezero cha magazi ameneo ife tsopano tikukhala ana amuna ndi akazi a Mulungu. Sichikuoneka mpaka pano chimene ife titi tidzakhale pa mapeto, koma ife tikudziwa kuti tidzakhala monga iye pakuti ife tidzamuona iye monga iye alili. Ndipo Atate ndizo zonse zokwanira kwa ife, bola ngati ife tili monga iye, tikuima mumaonekedwe achifanizo chake. Ndipo tsopano Atate ife siti kufuna kuti tikhale pa ola lino osintidwira ku zinthu za mdziko, koma tikhale osinthidwa mwakukonzanso kwa mzimu wathu mwa mzimu oyera. Kuti iye akhoze kubwera ndi kudzatengera mioyo yathu mu chisamaliro chake chomwe. Ndipo akhoze kutitsogolera ife ndi kutilondolera ife pa masiku amene tatsala nawo pa dziko lapansi ndi kukuza dzina lake lalikulu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha zinthu zonse izi. Ndipo ndi ziyembekezo ife tikuyembekezera kudzatichezera kwanu usiku uno pamene ife tasonkhana muno tsopano. Ndipo tikukhulupirira kuti inu mukumana nafe ife monga inu munalonjezera mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Mukhale pansi. Ndikukhulupirira anali Davide amene anati, ine ndinali wokondwa pamene iwo anati kwa ife, anati kwa ine, tiyeni tipite ku nyumba ya Ambuye. Ndipo ife ti oyamikira kwambiri ndithudi kuti tili pano usiku uno. Ndipo ndikumvera kuti ndichamwayi kukhala ndi mwayi waukulu kuti tili pano kudzayankhulana ndi anthu inu. Ine ndikupanga matepi ena, chotero ine ndikungoyang'ana mbuyo mchipinda kuti ndione ngati abalewo akujambula matepi. Iwo ayatsidwa tsopano matepi wakuzungulira chabwino. Cholinga chake cha izi ndi chakuti ine ndinalonjeza kuti ndizitumiza mauthenga ndizibwera azijambulidwa pano pakachisi. Tsopano ife tikutero, ine ndikufuna kuti ndinene china chake chokhudza mmawa uno. Lero masana omwe kani pamene ife timamaliza msonkhano wa mmawa, china chake chinachitika chimene mwina mwake ena inu simunali kuno ndipo simunamveza icho. Ine ndimatseka msonkhano ndipo ine ndimayankhula kuchokera pansanja pano ndikumuyang'ana mbale atayima kunja kuno akugwirana chanza ndi anthu dzina lake mbale Wei, ife timamutcha iye kuno. Mkazi wake ndinamwino wabwino wovomerezeka. Ndipo mbale Wei ndi mmodzi wa ntchito wa Mulungu, ndipo iye amagwiranso ntchito ya wamba, koma wakhala ali ndi kuitana pa mtima wake kwa zaka kuti azipita kumalo a ntchito ya umishonale. Iye anamvelera kutsogozedwa kuti Mulungu amubweretse iye kuno ndi kudzadikirira pa ntchito iyi kuno kufikira atalandira kulamulira kopitirira kuti apitirize ntchitoyo. Masiku pang'ono apitawo ndikuyankhula ndi iye, ndipo tikukhala ndizokambirana zapadera pang'ono iye ndi mkazi wake. Ndipo mmawa uno pamene ine ndimavomereza zokhala ndi kuyipidwa, ine ndinalozera kwa mbale wena yenso kuti amayipidwa, zimene zili zoti zimachitika kwa anthu onse. Ndipo mkampindi zitachitika zimenezo, mbale we anakanthidwa ndi nthenda ya mtima ndipo anagwa pansi ndikufa. Ndipo ine nditamona mkazi wake, ndipo ine ndinazindikira, ine ndakhalapo pafupi ndi anthu ambiri akamafa, ndipo ine sindikusoyekera kuti ndichite kunena izi. Ine ndimakonda kubwekelera za Yesu Kristu ndi mphamvu yake. Koma panthawi iyi ine ndikuganiza ife tisamayesere konse kubwekelera za iye mwanjira iliyonseyo kwa china chake chimene iye sana chichite. Koma ine ndamonapo Yesu Kristu akukitsa kufa nthawi zambiri mosalephera madokotala kupima kuti atsimikizire. Mwachitsanzo mu Connecticut posachedwa pa mu msonkhano. Titakhala mu chachikulu chakale chipinda chomvetsera china chake chotchuka. Panali Dokotala Barton, Dokotala wa Chikristu anali pa nsanja ndine Dokotala wa Zamankhwala. Ndipo apo panali mkazi wabwino wotchuka wa Chikristu wokondedwa, iye anali mkazi wolemera. Iye anali ngati atakhala chakumanzere kwanga. Ndipo ine ndinali nditayitanitsa mzere wa pempero, ndipo ine ndinamona mkaziyo zonse mwakamodzi. Pamene aliyense mtima wake uyima, iwe ukhoza kutseka maso ako, koma pamene iwe wadzidzimutsidwira kuimfa, pamene mtima wako wayima kwenikweni, mipira ya mmaso mwako imatembenukira mbuyo, ndipo gawo loyera la diso lako limatongokera panja. Ndipo ine ndinazindikira zimenezo pamene ye amazimirira. Ndipo mwansanga iwo anaitanisa Dokotala wa Zamankhwala. Ndipo iye anatamangira kwa iye kuti akayeze kugunda kwake. Ndipo anagwedeza mutu wake, anaika manja ake pa iye, khutu lake pa mtima pake, ndipo iye anali atapita. Iye anagwera pansi, ndipo mwana wake wankazi akufula, chimene chinajejemetsa msonkhano. Ine ndinapitirirabe, chifukwa ine ndinalibe mawali onse ambuye pa mkaziyo, ndipo ine ndinapitirirabe. Iwo ananena china chake chokhuza kukamutenga mbale Branham. Ndipo iwo anati, ife siti kufuna kumuita na iye pa mzere wa pempero, chifukwa iye alipansi pa kuzindikira za mitima. Ndipo iwo anati, kamutenga ni Branham wa mngono, amene yonali Bile. Ndipo Bile, pokala kuti anali mkazi atafa, iye sana fune kutero. Inu mukudziwa anthu amakhala ndi zoganizira wina wake akamafa. Chimenecho icho ndi chikhungwa chabe, mulibemo chilichonse mmenemo. Zikatero anthu amaganiza mwachilendo, icho munthuyo mulibemo iweni, iwo asamukira kwina. Ndipo chotero iye amaopa kuti apite momwe andikira mkaziyo, chifukwa iye anala atafa. Ndipo kenako nthawi yomweyo mzimu woyera unayankhula kwa ine. Ine ndinapotoloka kuchoka pa malopo, ndinaenda kutsika masitepe, ndinadzafika moyandikira kumene iye anali. Ndipo basi pamene ine ndinayamba kupita kumene iye anali, mzimu woyera unayankhula ndi ine, ndipo ine ndinati, Mary. Iye anati, inde mbale Branham. Iye anakhala moyo. Ndipo iye anali asana tuonepo ife mkale lomwe. Ndipo uko kunali koyamba kukumana. Ndiye kushawano posachedwa pompa mu ine ndinganene kuti muzomwe zapitazi pafupi zaka folo zapitazo kapena 5. Ine ndinali kuyankhula usiku wina ku Amare. Ndipo uko kunali khamula likulu la anthu. Ndipo bambo wachikulire wa zaka zina 8 zakubadwa, ine ndikuganiza ndi mkazi wake wokondedwa. Chikhulupiriro chawo chinali Chiruserani, amapita ku mpingo wa ukulu wotchuka wa Ruserani kumeneko. Ine ndayiwala dzina la iwo tsopano. Iwo ndikusonkhana kwa kukulu kwambiri kwa Chiruserani mu America, pakusonkhana kumodzi kwa mamembala a mpingo. Ndipo ilo ndi dziko lalikulu la Chiruserani. Ndipo pamene ine ndinali kuyankhula, ine ndinazindikira munthuyo mutu kugwera mbuyo monga choncho. Ndipo manja ake kuongoka, ndipo iye anadzagwera kutsogolo kufera pampando. Ndipo mkazi wake anayamba kufula, ndipo anafula mokweza, wina wake andithandize ine, wina wake andithandize ine. Ndipo ine ndinayang'ana, ine ndinati, basi aliyense akhale chikhalireni, khalani chete. Mukuona, ine ndinadikirira pa mbuye kuti andipatse ine chonena. Ndipo ine, Satana, ine ndinali ndikukonzekera kuti ndiitanire anthu paguwa, ndipo basi ndipamene iye amafuna kuti adzionetsere yekha. Chotero, kodi inu munayamba mwazindikirapo pamene iwe ukuyamba kuitanira anthu paguwa, ngakhale tiana tating'ono timayamba kulira ndi zinthu monga zimenezo? Ameneyo ndi Satana. Inu amene muli auzimu mukumvetsetsa. Chotero, Ambuye anandipatsa ine dzina lake, ndipo ine ndinamuitana iye, ndipo iye anabwerera kumoyo basi monga choncho. Ndipo mawa uno pamene ine ndimapotoloka, maona, ndipo ine ndaonapo nthawi zambiri Ambuye Yesu akubwezeletsanso akufa. Khanda laling'ono ku Mexico linafa 9 koloko mmawa umenewo, ndipo apa panali pakati pa 10 ndi 11 usiku umenewo pamene ilo linabwereranso kumoyo. Ndipo umenewo ndi umboni wokhazikika ndi wokhala ndi kutsimikizira kwa Dokotala kwa izo, mwaona, kuti khandalo linafa mu ofesi mwake 9 koloko mmawa umenewo. Ine ndikuganiza icho chinali chibayo. Ndipo khandalo lili moyo lero, monga mmene ine ndikudziwira. Ndipo izo zinali pamaso pa, oh my, sate anthu 40,000. Ndiyeno, mawa uno ine ndinamona mbale watu we, monga iye wakhalira, iye anali atakhala pomwe apa tsopano. Koma pamene iye anali atakhala mkati momwe muno pena pake, iye anali atayimirira, ndipo ife tinali tikuimba ndipo ulemerero ulemerero haleluya ndipo tikugwira na chanza wina ndi mzake. Ine ndinamona iye pamene iyo inamukantha iye ndipo mutu wake unagwera mbuyo. Iye mbale we samakhala ndi zinthu zonga ngati zokomoka kumoka kapena kumapita monga choncho. Ndipo iye ine ndinamona iye akugwera chambuyo. Ndipo ine ndinamona mkazi wake yemwe ali na mwino ovomerezeka akufufuza kugunda kwake. Ndipo iye anafula iko kunali palibepo. Ndipo ndiyeno ine ndikukhulupira anali mlongo Nash dona kuno mlongo wachikuda amene amabwera kuchalichi. Ena iwo anayamba kuthamangira kutsogolo. Ndipo tsopano iye akazawe anakhala kufikira kwa ine kuti ndibwere kuchokera kunsanja. Ndipo ine ndinati aliyense akhale chete khazikikani mu mpando wanu. Musamakhale otengeka mu nthawi ngati zimenezo mukuona. Ndi zimene Satana amafuna kuchita. Muzingodikilira ndi kuona chimene yanga nene. Ngati ali wina wake kuti akusamukira ku ulemerero chabwino, ife tikuyenera kumapita nthawi ina. Palibe malo abwinoko kuposa muchalichi. Chotero, chotero ndiye mu nyumba momwe ya Ambuye. Chotero ndiye koma munthuyo anali akubwerera. Ine ndinaganiza mwina mwake china chake chinali iye anali atakomoka kapena china chake chinali chitamuchitikira iye mwanjira imeneyo. Koma pamene ine ndinadzayang'ana ndipo mutu wake utatembenukira mbali iyi ndipo poona mkatimo gawo la pansi la maso ake litatongokera panja. Iwe sunga tseke, iwe sunga tse kuayika maso ako muchikhalidwe chimenecho ndikuima kwa ntima kumene kumachititsa zimenezo. Ndipo ine ndinapita kudutsa apa, ndipo iye panali wina wake munthu wachifundo anali atagona china chake choti mutu wake ugonepo. Ndipo apo panali mapazi yake manja ndi chilichonse zitauma, izo zinasiya. Nkhope yake inali yakuda ngati koti yangayi, yakuda mofira, ndipo maso ake anatembenukira mbuyo. Ndipo ine ndimaidziwa nthenda ya mtima. Ine ndimadziwa zimene iwo amachita ndi mmene iwo amatembenukira wina aliyenseyo amene anayamba waziwonapo izo. Chotero ine ndinayika dzanja langa pa kugunda kwake. Ndipo panalibe kugunda kulikonse chimodzimodzi monga pa desk iyi. Panalibe chilichonse. Apa pali mkazi wake na mwino ovomerezeka amene anapima kugunda kwake panalibe kugunda pamenepo. Ndiye tsiku lina pamene ine ndinali ndi mbale we pakuzindikira za mu mtima kuno, ine ndinaona kuti iye anali ndi mtima wong'ung'udza muli monse. Chotero ndiye ine ndinaganiza zijazi izi. Chotero ine ndinayika manja anga pa iye. Ine ndinati, wokondedwa Mulungu, ine ndikuitana mu dzina la Yesu Kristu solo ya mbale wanga moyo wake ubwererenso. Ndipo Ambuye Yehova akudziwa, ndipo Bible lake ndili apa patsogolo panga. Izo zinamveka ngati pamene ine ndinadzayika dzanja langa pa kugunda kwake. Ndipo monga ine ndikudziwa ine ndidzakayankha izi pa tsiku la chiweruzo ngati zitakhala zabodza. Ndipo zinamveka ngati kugunda kwake kunagunda kafolo kapena ka 5 mwa msanga. Kumati pam 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 pam, ndipo kenako kunayambapo kumati pam 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 pam. Ndipo iye anali kuyesera kuti atsegule kamwa yake kuti anene china chake kwa ine. Ndipo amayesetsa kuti aipangitse kamwa yake ndi kumachita chibwibwi kukhala ngati kuyesetsa kuti anene izo. Ndipo iye anawatulutsa mawu mbale Branham. Kenako zinaoneka ngati iye abwereranso kuti akagone kapena china chake. Ndipo ine ndinadikirira kampindi chabe kachiwiri. Ndinafufuzanso kugunda kwake kachiwiri iko kumagunda bwino lomwe. Ndipo kenako ine ndinayang'ananso, ndipo iye anadzayang'ananso pa ine. Ndipo iye anali ngati ine ndinaona kuti wabalalika. Iye samadziwa kuti iye anali kuti, koma mtima wake unali ukugunda bwino bwino. Ndipo Mulungu anali ataubwezeretsanso moyo wake kwa iye. Chotero ine ndikunena zimenezo polemekeza Yesu Kristu, yemwe iye ndi Mulungu yemweyo. Kuti pamene mawauno ine ndinali nditalalikira motalikitsa, modutsitsa nthawi yanga, ndipo ndinatopa ndi kuthodwa, ndipo apo pakhoza kukhala kuti panali zinthu ziwiri. Iye mwina anatopa kapena pamene ine ndinayankhula za kukhala ndi kuyipidwa. Osati kungoti kuti ndimuyipitse mbale wanga monga ife tinganenere izo, chifukwa ine ndinali ndikupanga kuvomereza kwanga za kukhala ndi kuyipidwa. Ndipo ine ndikuganiza ngati ine ndikanati ndifuse usiku uno mwaomvetsera awa anthu, ndiyangati muno amene mukudziwa kuti inu mulinako kuyipidwa, pafupifupi dzanja lililonse likhoza kukwezedwa mmwamba. Ndikuchitira kuti inu mudziwe mbale wei kuti ndingokuonetsani inu kuti ndikuzindikira za mmitima kapenayi. Ndiyangati mukudziwa kuti inu mumakhala ndikuyipidwa kwezani dzanja lanu. taona ani pamenepo mukona koma ine sindi kudziwa ngati chinali chodzidzimutsa kuti ine ndinene zimenezo kwa mbale wei kuzitenga izo ngati kuti ine ndimamudzudzula iye kapena china chake ndiye kuti iye anagwa muchikhalidwe ichi ndipo Ambuye Yesu anamubwezeretsanso iye tsopano ine ndine ndikuganiza kuti Mulungu yemweyo amene Paulo woyera wankulu anamuimirira mu masiku ake kuti pamene iye analalikira motalikitsa usiku ina ndipo munthu anagwa ndipo moyo wake unachoka mwa iye ndipo Paulo pofika kwa munthuyo mwachisomo cha Mulungu ananenaso kwa omvetsera moyo wake uli mwa iye Ine ndikuganiza kuti izo zikutsimikizira kwa ife kapena ngati inu simunayambe mwazionapo izo nkale lonse kuti Yesu Kristu aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndiyeno izo zikhoza kukhala ichi kuti ine ndayesetsa kuganiza za izo masanano kuti ine ndinayima pano ndipo ndi mtima wanga wonse ndinakuwuzani inu ndendende choonadi ndipo ndinakuwuzani inu za kuyipidwa kwanga ndipo ndinapanga kuvomereza kwa poyera chifukwa ndipo ndinakupemphani inu kuti mundipempherere kuti munthu wanga wamkati akhoze kusinthidwa pochita ndi anthu kuti ine ndizikhoza kuchita monga Ambuye ankachitira ndipo kutsimikizira kuti iye azinditumizabe ine kunchito Iye analola kuti icho chichitike kuti aonetsere kuti iye akuchiritsabe odwala. Maona, ukitsa wakufa. Ndipo ine ndikuganiza kuti izo sizinangokhala kutsimikizira kwa chimene ine ndakhala ndikuchilalikira, ndipo ndakhala ndikuchitira umboni za ufumu wa Mulungu. Ndipo ndicho china chake chimene chikugwirizana ndi chimene iye anangomuza mbale Robertson kumeneko ndi winanso wa abalewo. Tsopano, ife timamukonda iye chifukwa cha zimenezo. Ndipo ife tili othokoza usiku uno kuti mbale we ali ndi ife usiku uno ndipo ndithudi Mulungu sanathane naye mbale wathu apo ayi iye akanapitilira mmawa uja pali china chake cha mbale we kuti achichite ndipo ine ndikufuna kuti inu mudziwe mbale we kuti mpingo onsewu ndine mwini tizipemphera kuti Mulungu akuonetseni inu dongosolo lake pa moyo wanu ndi wa mkazi wanu Ndipo mwamsanga izo zikachitika zidzakuika ninu mmenemo. Ine ndikutsimikiza iye achita zimenezo mbale wei. Ndipo tonse ife ngati Akhristu tikhala othokoza chifukwa cha mbale wei. Kodi nkulondola uko mpingo? Ndipo tipemphera kuti iye ndi mlongo wei apeze malo awo mwa Ambuye kwa utumiki wawo mmoyo. Tsopano ndiponso ine ndimafuna kuti ndiyankhule ndi mbale wei. Ine ndinabwera molawirira kuti ndidzakhoze kuyankhula ndiye ndi kudzangofufuza kuti akuzitenga bwanji kapena chimene chinachitika ndipo iye sakudziwa mukuona izo zinangochitika ndipo iye anangogwa ndikuthima ndizo zonse Mbale wei amafuna ndipo akufunsa ngati pali aliyense muchipinda chino amene akupita ku Arkansas lachiwiri kapena nthawi iliyonse imene inu mukupita ku msonkhano uwu. Tsopano iwo mwina mwake ndi msonkhano waung'ono kwambiri ndi abale amene akukakumana ndipo ine ndikuganiza izo zikakhala ku nkhalango ina yake kapena china chake chinzake ku mtunda uko ndipo uko mwina mwake sikukakhala anthu ambiri ine ndikuganiza ku msonkhanoko chifukwa kunena moona iwo sakudziwa nkomwe kuti ine ndikubwera pakali pano mukuona ndipo chotero abwenzi anga ozungulira kumeneko zikakhala mwina mwake usiku umodzi kapena uwiri iwo asanadziwe ngakhale abwenzi anga ku Arkansas amene amandidziwa ine kumusi uko akakhala pa msonkhanowo koma ngati aliyense akupita ndipo nkukhala ndi malo kuti wina wake akhoza kukwera ndiwo mbale we akhala wosangalala kuti achite zimenezo iye anati tilengeze kuti iye asakhale chipsinjo pa anthu kuti akamusamalira iye pamene iye akakhala ali kumeneko chifukwa iye akhoza kuchita izo koma iye ngati wina wake akupita icho chikhala chisonyezo kuti Mulungu akumufuna iye kapena zingakhale muchifuniro cha Mulungu kuti iye apite kumeneko chotero nonsa inu mukumudziwa mbale we yemwe wakhala apa pangoja ndipo ngati aliyense angafune kutero amene akupita kumeneko ndipo ali ndi malo awokwera mmodzi woonjezera iye angakhale wokondwa kuchita zimenezo ndiyeno la Mulungu lotsatiralo usiku Ambuye akalola ine ndidzakhala nditabwera kapena la Mulungu lotsatira mmawa kani ndipo ngati mbale Nevo adzakhale ndi Sunday sukulu ndipo iyo ikadzatha ine ndikufuna kuti ndidzapange tape ina ngati ine ndingathe ndipo ngati ine sindikulakwitsa ine ndikuganiza kuti ine ndidzakhala ndikuyankhula apa kodi moyo wanu ndiwoyenera uthenga zimenezo ndizo kapena kodi mkazi wanu moyo woyenera uthenga ndi chimene ine ndimatanthauza kuti ndinene kodi moyo wanu ndiwoyenera uthenga ndipo ine ndikufuna kuti ndidzapange tepi pa zimenezo ngati Ambuye alola ndipo tsopano usiku uno ine ndalengeza lero kuti ine ndinali woti ndipanga tepi ndipo abusa ine sindikuganiza analalikira nkomwe anango ndiimbira ine ndipo kuti ine ndidzayankhule pano pa nsanja tsopano ndiye ine sindikudziwa tsopano ngati iwo akupanga matepi ngati inu muona kuti mukutopa kapena china chake inu mukufuna kuti mupite panja mudzangokhala chete mmene mungathere chifukwa ife sititero maona microphone awa ndi atcheru zedi ndipo iwo amatola phokoso la pang'ono ndipo ife tikupanga tikuyesetsa kuti tipange matepi awa kwa utumiki wa dziko lonse ndipo usiku uno ine ndikufuna kuti ndilengeze phunziro langa pamene ine ndikawerenga mawu a Mulungu opezeka mu uthenga wa Mateyu woyera mutu wa 24 wa uthenga monga mwa Mateyu woyera mutu wa 24 ndipo tiyeni tiyambire tsopano pa ndime ya 32 ndipo tiwerengelemba tsopano phunzirani fanizo la mtengo wa mkuyu pamene nthambi yake ikanali ya nthete ndipo ikaphukira masamba inu mumadziwa kuti dzinja layandikira chotero momwemonso inu pamene inu mudzaona zinthu zonsezi mudzadziwe kuti zayandikira ngakhale pa khomo indetu ine ndinena ndi inu mbado uno sudzapita kufikira zinthu zonse izi zitakwaniritsidwa miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu anga sadzachoka koma za tsikulo ndi za olalo sadziwa munthu aliyense ayi osati angelo akumwamba koma Atate wokha koma monga masiku a Nowa analili chomwechonso zidzakhalanso pakudza kwa mwana wa munthu tsopano mukuwerenga kwathu ife tikupeza usiku uno pamene ife timawerenga kuti gawo loyambirira la mutuwu likuwerengeka kuti ophunzirawo anamuyitanira iye kumbali ya phiri ndipo anati kwa iye kodi chidzakhala chiyani chizindikiro chakutha kwa dziko kodi chidzakhala chiyani chizindikiro chakudza kwanu ndipo ndiliti pamene idzafike nthawi yoti sipadzakhala mwala wosiyidwa pa unzake pakachisi tsopano iye akupitilira kuyankha taonani apa pa ndime ya 1 Yesu anatuluka ndipo anachoka kukachisi ndipo ophunzira ake anabwera kwa iye kuti adzamuonetse iye nyumba ya kachisi ndipo Yesu ananena kwa iwo kodi inu simukuona zinthu zonse izi indetu ine ndinena kwa inu sipadzasiyidwa apa mwala umodzi pa unzake umene sudzagwetsedwa pansi ndipo wophunzira wake ndipo pamene iye anakakhala pa phiri ndikhululukireni ine pamene iye anali atakhala pa phiri la zitona ophunzira anabwera kwa iye mwamseri akuti tiuzeni ife kodi zinthu izi zidzakhalapo liti ndipo kodi chizindikiro chakubwera kwanu chidzakhala chiyani ndi cha mapeto a dziko lapansi mwaona iwo anafunsa mafunso atatu ndipo iye akuwayankhanso mafunso atatuwo ndiliti limene nthawi idzafike yomwe sudzasiyidwa mwala umodzi pa unzake kodi chizindikiro chakudza kwanu ndi chiti ndipo nanga bwanji kutha kwa dziko lapansi ndipo ambiri ine ndikukhulupirira kuti ife abale timalakwitsa poyesera kuziyika izo zonse kukudza kwake koma iye akuyankha mafunso atatu osiyanasiyana amene anamufunsa iye chifukwa chani padzakhale nthawi imene sipadzakhala umodzi wa miyala iyi udzasiyidwe pa unzake ndiliti limene chinthu ichi chiti chidzakhale ndipo kodi chizindikiro chakudza kwanu chidzakhala chiyani ndipo kudzakhala chiyani kumapeto a dziko lapansi mwaona mafunso atatu osiyanasiyana ndipo iya kuyambapo kuyankha limodzi lokhudza pamene miyala sidzasiyidwa pa wina ndi unzake. Ndipo kenako iye atamaliza limenelo, kenako iye akuyambapo chizindikiro chakudza kwake, ndipo kenako akudzalowa mu ukuta kwa dziko lapansi. Tsopano ife tikuzindikira apa chimodzi cha zinthu zimene ine ndikufuna ndiyankhulepo usiku uno, ndi kuwala kofira kothwanima kwa chizindikiro chakudza kwake. Ndipo ife tikhazikika usiku uno pa masiku a Noa, chomwe chonso zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Ndipo ine ichi chinandikhudza ine tsiku lina, ndipo ine ndinaganiza mwina mwake ine ndidzayesa kuti ndidzajambule izi ndi kudzayankhula pa izi. Ndipo ndalemba malemba angapo apa amene ine ndikufuna kuti ndilozerepo mwina mwake ndikuwerenga pang'ono pokha. Koma tsopano Ambuye wathu Yesu anafunsidwa funso ili, ndipo iye anawapatsa iwo chizindikiro chakudza kwake. Ndipo zitatero nthawi yomweyo iye ananena izi: miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Ndipo kenako iye anati, phunzirani fanizo la mtengo wa mkuyu. Pamene iwo ukuphukira nthambi zake, inu mumadziwa kuti dzinja layandikira. Chotelo pamene inu mudzaona zinthu izi zikudzachitika kapena zikuonetseredwa, mudzadziwe kuti nthawi ili pafupi. Ndipo kambado aka sikadzatha kufikira zonse za zinthu izi zitafika pochitika. Kambado kake kati, kambado kamene kadzaone chinyengo chimene ife titi tiyankhulepo usiku uno. Chotelo pamene ife tikuganizira za mutu wangawu ngati kuwala kofira kothwanima kwakudza kwake, izo zikundikumbutsa ine za kudikilira pa siteshoni ya sitima, kuti pamene mwamuna kapena anthu ayima pamenepo, monga mbiri a ife timachitira pamene ife timadikilira kuti tikwere sitima, ndipo ife sitima imva sitimayo kapena inu simumayiona iyo, koma inu mumadziwa ndi nthawi yake. Mwina mwake woyang'anira amati, iyo ili yachedwerapo pang'ono. Iyo sili ndendende pa nthawi yake, koma ife sitikudziwa basi kuti ndiliti, koma iyo ifika posachedwapa. Ndipo ife timayendayenda pa siteshonipo ndi manja athu m'matumba mwathu, ndipo titakhala pa zikwama zathu, ndi kumachokapo ndi kukagula katumba ka mtedza ndi kuyankhulana ndi wina wake kutsidya kwa msewu. Koma mwadzidzidzi ife timaona china chake chikuchitika. Pamakhala phokoso limachitika kuchokera mkanjira. Ndipo pamene ife titero, mkono umatsika, ndipo kuwala kofira kumayamba kuthwanima. Ndipo ndi chiyani chimenecho? Sitima ili muzimango. Ngakhale inu simungaimve iyo, ngakhale inu simungaione iyo, komabe kuwala kofira kothwanima kumeneko ndi mkono uwo utatsitsidwa zimaonetsera kuti iyo ikubwera. Ndiyeno ngati inu mukuyembekezera kuti munyamuke ndi sitima imeneyo, zingakhale bwino kuti muponyere pansi katumba ka mtedzako, musiye zolankhulazo, munyamule zikwama zanu, ndipo mukonzekere kapena inu musiyidwa mbuyo. Chifukwa iyo ikungoima pamenepo kwa mphindi pang'ono chabe, iyo ikhala ikupita. Ngati inu muyimabe kuti muzicheza ndi oyandikana nanu kutsidya la msewu, inu musiyidwa mbuyo. Ndimochuluka chotani izo ndiye pamene ife tikuona chisonyezo chothwanima chakuti iye ali muzimango. Sitima yakale ya uthenga idutsa posachedwa pompa. Ndipo pamene ife tikuphunzira usiku uno pa phunziro lalikulu ili, chisonyezo chothwanima, monga Ambuye wathu anakhala pa phiri ndipo ankawawuza iwo kuti zinthu izi zikanati zidzachitike, monga izo zinali mmasiku a Noa, chomwe chonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Tsopano ife tikufuna kuti tibwerere mbuyo ku chidutswa cha ching'ono ndi kukapeza ngati ife tingapeze chilichonse mu tsiku lino chimene chikufanana ndi masiku a Noa. Ndiyeno ife tikhoza kudziwa pamenepo kuti ife tili mu tsiku ilo limene Ambuye ankalikamba. Tione ngati ife tingapeze kufanana kulikonse kwa masiku a Noa. kuti ife tichite izi, ine ndikuganiza kuti ife tikuyenera kubwerera ku buku la Genesis kumasiku a Noah. Ndipo ngati inu mungatembenuze ndi ine, ngati inu mungatero mulemba kubwerera ku Genesis mutu wa 6. Ndipo amenewo ndi masiku achigumula, ndi makhalidwe ndi zikhalidwe za tsiku limenelo. Genesis mutu wa 6. Sopano ife tikufuna kuti tiwerenge, tione ndipo tifanizitse tsiku limenelo ndi tsiku lino. Zindikirani. Ndipo zinachitika pamene anthu anayamba kuchulukana pa nkhope ya dziko lapansi. Mawu oyambirira amenewo akutipatsa ife kuwala kothwanima mwamtheradi kuti tsikulo layandikira. Chifukwa sinayambe yakhalapo nthawi mu mbiri yakale yonse imene kunakhalapo anthu ambiri zedi ndi kuchulukana mwaliwiro kwambiri monga ife tili nayo lero. Kufikira kuti zikumakhala zovuta kuti upeze malo oti ukhalepo. Ndipo anthu ambiri akuchulukana pa dziko lapansi kufikira kuti science kumanena kuti ngati lingamapitirire kuchulukana monga ilo lakhala likuchitira mu zaka 20 sipadzakhala ngakhale chakudya pa dziko cha anthu. Reader's Digest ine ndikukhulupirira inali imeneyo imene inalemba zimenezo. Kuti sipadzakhala nkomwe chakudya cha anthu iwo akuchulukana mwaliwiro zedi. Ife tikhoza kuyang'ana-yang'ana ndi kuona kuti malo amene anali chipululu asanduka kukhala mzinda. Ndipo komabe zolera zikuchuluka kwambiri kuposa mmene zakhala zikukhalira. Ine ndikukhulupirira zinanenedwa za Chicago, ine ndikuyembekeza kuti ine sindikulakwitsa manambalawa, koma kwenikweni zochitika zolembetsedwa nkhani zochotsa mimba 30,000 masiku 60 aliwonse mu Chicago. Nkhani zochotsa mimba masiku 60 aliwonse zolembetsedwa. Nanga bwanji iwo amene sanalembetse, maona? Mu mzinda umodzi wokha wa chiwerengero cha 4 million chabe nanga bwanji dziko lonse. Ndipo komabe chiwerengerocho ndicho chinana kwambiri kufikira kuti iwo akulephera kuti azisamalira za India, iwo akuyesetsa kuti akhale kuti asokoneze gawo la umuntu la mwamuna. Ndipo akuwapanga iwo kuti akhale osabereka, kuti ana asamathe kubadwa chifukwa iwo ali pa kuchulukana koteloko. 470 million pa nthawi ino mu India. Nanga bwanji China, kumene kuchulukanako kuli kwa kukulu, Russia ndi mayiko ambiri a dziko lapansi. Pamene anthu anayamba kuchulukana pa dziko, mukuona? Tsopano ife tikupita nazo mbuyo ku nthawi ya chigumula. Ndipo ana akazi anawabadwira iwo. Ndipo ana amuna a Mulungu anaona ana akazi a anthu kuti iwo anali okongola. Ndipo anadzitengera kwa iwo akazi onse amene iwo amawasankha. Ndipo Ambuye anati, mzimu wanga sumalimbana nthawi zonse ndi munthu. Pakuti iye nayenso ndi mnofu, komabe masiku ake adzakhala a zaka 120. Ndipo munali zimphona mdziko mmasiku amenewo. Ndiponso pambuyo pawo ana amuna a Mulungu anabwera kwa ana akazi a anthu. Ndipo anawaberekera iwo ana, ndipo omwewo anakhala anthu amphamvu amene anali akale odziwika. Ndi phunziro bwanji limene ife tili nalo apa, mukuona? Tsopano chimodzi cha zinthu zoyambirira chimene ine ndikufuna inu kuti muchizindikire kuti ana amuna a Mulungu anaona ana akazi a anthu kuti iwo anali okongola. Tsopano ine sindikuti ine ndikulozera izi pa dziko lonse. Koma sipanayambe pakhalapo nthawi pa dziko lapansi imene ine ndingayiganizire, nthawi yokhayo imene kunakhalapo zoterozo kukongola kwa kukulu pakati pa akazi. Ndipo inu mukhoza kukumbukira ena inu akazi achikulire, ndi ena inu anthu amuna amene mungathe kukumbukira zaka za mbuyomo zamomwe kunali kovuta kuti inu mupeze mkazi wokongola. Koma lero simumapeza aliwonse koma okongola. ndichifukwa chakuti iwo afika pamalo azonse izi zometa tsitsi lawo ndi zodziphoda ndi mitundu yonse ya zovala zogonana ndi zinthu iwo akukhoza kudzipereka iwo eni mwanjira imeneyo ndiyeno ndi chinthu china dzanja la nthawi lazitembenuzira izo mbuyo molingana ndi lemba ndipo akazi mowilikiza akuchulukira kukhala okongola ine ndikutha kukumbukira pamene ine ndinali mnyamata wang'ono ku sukulu ndipo ndikapotoloka ndikuyang'ana pa ana ang'ono lero atsikana ang'ono amene akubwerawa ndipo ndikayang'ana ndikuganiza za akazi pamene ine ndinali mnyamata ndikuyang'ana pa atsikana lero ine ndikukumbukira pamakhala mtsikana mmodzi wotchuka ndipo izo sizinadutse zaka 25 zapitazo mtsikana mmodzi wotchuka mtsikana wokongola ndipo wokongola pafupifupi mnyamata aliyense ankafuna kuti aziyenda ndi mtsikana ameneyu chifukwa iye anali mfumukazi ya gululo mwina mwake mu mzinda onsewo pamakhoza kukhala awiri kapena atatu akazi amenewo tsopano chinthu chonsecho chikukhala chokongola onse aiwo zimenezo ndi zakuti zikwaniritse lemba ndi kuthwanima kwa kuwala kofira kuti nthawi yayandikira iwo apanga chinthu chopakira milomo ndi chodziphodera kuti mkazi amene si ali wokongola kwenikweni iye akhozabe kudzipanga yekha kukhala wokongola ndi zonse zodzijudula nkhope ndi zinthu zimene iwo akuchita kuti adzipange wokha kukhala wokongola Max Factor akumayenda usana ndi usiku ndipo zambiri zikuonongedwera zodzikongoletsera mu America pachaka zowapangitsa akazi kukhala wokongola kuposa zimene zikuonongedwera pa zogulira zapakhomo uko mkulondola ine ndayiwala kuti ndi mabiliyoni amadola angati chaka chilichonse omwe akuonongedwera pa zodzikongoletsera kuti zikongoletse akazi athu tsopano ine sindikunena chilichonse chotsutsa zimenezo ine ndikungokuonetsani inu kuti ndikuthwanima kwa kuwala kofira kuti nthawi yayandikira pakuti Yesu anati iye mwini monga izo zinali mu masiku a Nowa chomwe chonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu mwaona chinthu chomwecho ndipo zindikirani pamene anthu anayamba kuchulukana anthu ambiri ana akazi a anthu anali okongola ndipo ana amuna a Mulungu anayang'ana pa iwo ndipo anawatenga iwo kukhala akazi awo tsopano awo si maneno anga ine ndikuwerenga izo kuchokera mu Baibulo pamene Yesu anati kuti ife tibwerere ku Genesisi ndi kukawafanizitsa masiku awa limodzi kuchulukana kwa anthu ndi kukongola kwa akazi tsopano chimenecho ndi chizindikiro chachikulu tsopano chenjezo la Yehova ndime ya 3 ndipo Ambuye anati nthawi yomweyo izi zitatha kuchitika kumbukirani mzimu woyera unalemba Baibulo ndipo Yesu anapatsidwa mphamvu ndi chidzalo cha mzimu woyera ndipo iye amangoyankhula kokha mwa mzimu woyera ndipo malemba analembedwa ndi mzimu woyera ndipo mmodzi yemweyo amene analemba Genesis 6 anatiuza ife mu Matayi 24 kuti tidziwe pamene nthawi yayandikira kuti tidzabwerere ku Genesis 6 ndi kukafanizitsa izo kuchulukana kwa anthu pa dziko lapansi ndipo komabe zolera ndi zinthu zonse zimene zikuchitikazi sizikuletsa nkomwe zimenezo izo zikungochitika chimodzimodzi basi chifukwa ife tili ku nthawi yotsiriza ndiyeno zindikirani nthawi yomweyo apo panabwera nthawi imene anati akazi anali ooneka bwino kwambiri okongola kwambiri ndipo ife tikafanizitsa zimenezo ndi izi ndipo tikhoza kutsimikizira izo tsopano ine ndinali kuyang'ana zithunzi zina zakalekale pamene makolo athu pamene iwo anawoloka zigwa ndipo ine ndikulephera kutchula dzina la mkaziyo koma dzina lake limadziwika kuchokera ku San Francisco mpaka ku Boston zakukhala mkazi wooneka bwino kwambiri mu dzikolo Pearl White ine ndikukhulupirira linali dzina lake wa zaka zambiri zapitazo iye anaphedwa ndi wokondedwa wake Scott Jackson ndipo ngati inu mutaona chithunzi cha mkaziyo kukhala mkazi wooneka bwino kwambiri wa mdzikoli inu simungayang'ane nkomwe pa iye angaoneke ngati bwinja kunja kuno pa msewu Pafupi-fupi mkazi aliyense amene inu muka natimu mupeze mwanjira ili yonse imene inu mukufuna kutero akanakala wokongola katatu kumuposa iye. Mkazi aliyense lero amene inu muka natimu mupeze akuenda pamseu. Mwaona ndi kuchuluka kukongola kwa kazi. Ndiyeno ine ndikudabwa ngati azikazi athu ama zindikira izi. Ndipo akhoza ndichifukwa chake ine ndikufuna kuti tepi ipite kuti inu musamazike chomwecho. Ife tikufuna kuti inu muzikhala okongola. Koma ife tikufuna kuti inu muzikhala mwachibadwa. Ife sitikufuna kuti inu muzikhala odzikonza-konza. Ena akazi okongolawa ngati inu mutawanyika iwo mu Buffalo sambiramo kwa kanthawi ndikuwasambitsa iwo akhoza kuoneka mosiyanako pang'ono ndikuwaveka iwo monga mmene iwo akuyenera kuvekedwera. Koma iwo sakuchita zimenezo ndipo inu simungawauze iwo mosiyana muli mose. Ndipo ife tifika ku zimenezo posakhalitsapa. Koma uku ndiku kuwala kofira kukuthwanima. Ndipo kumbukirani pamene anthu anayamba kuchulukana pa dziko lapansi ndipo akazi anakhala ooneka bwino. Linali ola limenelo. Zinali pa nthawi imeneyo pamene Ambuye anati mzimu wanga sudzalimbana nthawi zonse ndi munthu. Inu mukuona choyambitsacho? Kodi inu mukuona dzanja la Mulungu? Mzimu wanga ana akazi anthu analioneka bwino. Ndipo anadzitengera kwa iwo akazi awo. Ndipo iye anati kenako, mzimu wanga sudzalimbana nthawi zonse ndi munthu. Ine ndidzamuyikira masiku ake. Tsopano ndime ya folo. Ndipo munali zimphona mdziko mmasiku amenewo. Ndipo komanso zitatha izo, ana amuna a Mulungu anabwera kwa ana akazi anthu kapena ana akazi anthu. Ndipo anawaberekera iwo ana kwa iwo. Ndipo omwewo anakhala anthu amphamvu amene anali akale odziwika. Kodi inu munazindikira? Ilo silinanene chilichonse chokhudza ukwati. Zindikirani, ana amuna a Mulungu anabwera kwa ana akazi anthu palibe chokhudza ukwati. Ndipo ngati inu mungazitenge mu Chigiriki chapachiyambi pamenepo, tanthauzo la mawuwo likuti ine ndazilemba izo apa pena pake a mkazi wake, anadzitengera kwa iwo akazi mu ndime ya chitatu, anadzitengera iwo akazi mu Chigiriki ine ndinawayang'ana iwo masanano, ilo silinati anadzitengera kwa iwo akazi awo. Ilo linati anadzitengera kwa iwo akazi, osati akazi awo. Tsopano inu muziyang'ane izo ndi yanu emphatic diglot ndipo muone ngati zimenezo sizoona. Anadzitengera kwa iwo akazi osati akazi awo. Iwo amawatenga iwo basi monga momwe iwo analili zibwenzi wamba monga ife tili nazo lero. Mwakuyankhula kwina iwo anali zibwenzi mu tsiku limenelo chimodzimodzi monga iwo alili lero. Iwo ankapita kulikonse kumene iwo amafunako ndipo amamutenga mkazi aliyense amene iwo angamufune. Ndipo pamene ana amuna a Mulungu. Tsopano ambira iwo amanena apa kuti amenewo anali angelo akugwa ndi zina zotero ndi amuna amenewo ndi akazi. Koma kuonetsa kuti uko nkulakwitsa ndi zolakwika mwamteradi. Baibulo sili kunena paliponse za angelo kukhala amuna kapena akazi. Ndipo komanso palibe konse pamene mkazi anakambidwapo kukhala mngelo mu Baibulo palibepo. Tsopano ngati inu mukufuna lemba la zimenezo Mateyu 22:20 ndiyena otero inu mukhoza kukazipeza izo. Tsopano izo palibepo chinthu choterocho monga mngelo wa mkazi. Ndi chifukwa chake kuti mlaliki wa mkazi mngelo ndi wamthenga. Mngelo ndi wamthenga. Ndipo palibepo zoterozo. Koma inu mukuona kuti iwo asintha lero monga zina lili nthawi imeneyo. Tsopano ine ndili ndi mfundo zina zambiri ya kale ndalembapa. Ife tikufuna kuti tifikeko kwa izo mumaminiti pang'ono. Zindikirani, akazi atsiku limenelo mumasiku a Noa akuyenera kuti amakambidwa-kambidwa. Mwaona ana amuna a Mulungu aseti, ana amuna aseti anawaona ana akazi a Kaini kuti iwo anali okongola. Chifukwa chiyani? Iwo anali athakati Ndipo iwo anali ana akazi a Kaini. Pamene ana amuna a Mulungu anaona ana akazi a anthu kuti iwo anali oneka bwino, iwo anadzitengera kwa iwo akazi. Zitatero ana amuna a Mulungu anagwa kuchoka pa chikhalidwe chawo ndi Mulungu, ndipo anadzakhala osaka akazi. Ndipo ngati icho sichili chithunzi cha lero, ine sindikudziwa zomwe izo zili. Izo nzoona. Munthu ngakhale mutayang'ana pa matchalichi athu lero, muyang'ane pa chilichonse chimene inu mukuchifuna, muzindikira zimenezo. Paliponse zinkaoneka mu tsiku limenelo, akuyenera kuti anali akazi okongola. Amuna anakhala akapolo kwa iwo, imatero mbiri yakale. Kuti amuna anakhala kwenikweni akapolo kwa akazi, chifukwa iwo anali okongola kwambiri. Kuti iwo anakhala akapolo. Iwo ndithudi ankapanga zikumbutso ndi kumapembedzedwa. Ndipo tango ganizani, iwo ndithudi amapembedza thupi la mkazi ndi magazi mutsiku limenelo, ndiyo mbiri yakale. Ndipo mufanizitse zimenezo ndi lero. Ndi chinthu chomwe chomwecho, mbale wanga. Amuna kwenikweni akupembedza akazi. Bwanji mudziko lathu lomwe lino, akazi a Kennedy amaganiziridwa kwambiri kuposa chimene president ali uko nkulondola. Ndipo ngati inu nthawi zonse mumakhalira kukamba za mwamuna, ndi chifukwa chakuti ali ndi mkazi wopatsa chidwi, ndi zimenezo. Ndipo tsopano iwo amanena zimenezo pokamba za udalaivala. Inu mumawamva iwo akunena kuti akazi ndi madalaivala osamalitsa. Uko nkulakwitsa. Chifukwa ine ndikuwuzani inu chifukwa chake. Bile ndi ine tikudutsa United States uyu ndicho chitika chochiona tokha. Ife tinaika map ang'ono mu galimoto yathu kagome kakang'ono, ndipo tinalemba mwamuna ndi mkazi. Ndipo nthawi iliyonse mkazi akalakwitsa, ife timachonga kumbali yake. Ndipo mwamuna akapanga china, ife timaika chimodzi kumbali yake. Ndipo pa 300 chimene ife timachicha bubu zotengedwa kuchokera pa msewu kumeneko, inu mungadabwitsidwe. Pamenepo panali akazi 200 ndiye ite pa amuna 19. Koma kodi inu mukudziwa chifukwa chake? Iwo sazitengera zimenezo mabwalo a milandu ya polisi. A polisi sanga mumange mtsikana wokongola. Modzi pa sauzande. Iye amatenga nambala ya telefoni yake, koma iye sanga mumange iye. Ndipo basi umo ndi mmene izo. Izo sadabwitsa makaundula samaonetsa izo. Mukuona, chifukwa amuna lero zili ngati momwe zinali masiku a Noa, iwo amagwadira kuchikumbutso cha akazi okongola. Kulondola. Oh my. Mmene izo zikuyenera kuti zinali zopya mu tsiku limenelo. Kupembedza monga iwo akazi, kumadzithwanimitsa okha mwanjira yokopa yoteroyo. Ndipo ngati iwo ankachita bwinoko nthawi imeneyo kuposa momwe iwo akuchitira tsopano, ndine wokondwa kuti ine sindinakhale moyo nthawi imeneyo. Taganizani za izo, za momwe iwo okha, momwe kuti akazi akumachita chimodzimodzi monga iwo akuchitira tsopano. Zindikirani, Bible linati iwo anadya ndipo iwo anamwa. Tsopano izo nzovomelezeka. Ndithudi, ukwati ndi olemekezeka. Mwamuna akakwatira mkazi ndi cholemekezeka. Izo zinakhazikitsidwa ndi Mulungu. Koma pamene ifika nthawi yakuti mwamuna akukatenga mkazi wa mwamuna wina, kapena kukatenga mtsikana wina wake, kapena mkazi wina amene zilibe kanthu kuti iye ndi ndani, ndikuswa lumbiriro lake la ukwati, ndikuchita china chake chimene chili cholakwika, uko ndikuchimwa pamaso pa Mulungu. Ndipo Baibulo limayankhula molimba kwambiri motsutsa izo. Tsopano zindikirani, ilo limanena kuti ukwati Mulungu anaukhazikitsa iwo mu Edeni, koma iye ndithudi amatsutsa chigololo. Ndipo amuna awa ndi akazi mu tsiku limenelo analambalala malamulo a Mulungu, ndipo anadzitengera izo pa iwo eni, ndipo amachita izo muli monse. Tsopano mufanizitse zimenezo ndi lero. Tayang'anani pa izo. Ngati inu mukufuna kuona kuti sitima ili muchimangocho, muganizemo zamabwino pa zimenezo tsopano. Pamene Yesu Kristu wosalephera ananena mawu awa. Mukuona? Ndipo zindikirani. Bible linanena apa, iwo anadya ndipo iwo anamwa. Ndithudi ndi akazi awo okongola. Tsopano ife tikuzindikira kuti izo ndi zabwino. Kudya ndi kumwa, ilo ndi limodzi la malamulo a chilengedwe cha moyo. Ife timayenera kumachita zimenezo. Koma pamene izo zikhala zonse zimene iwe umaziganizira, Lelo anthu angosanduka zimajo, zidakwa, akazi, kumamwa mumalo ojera. Ndipo iwe ukapita kumalo amene maijaija ndi maimwaimwa akuchitikira, akazi amamwa kumawa posa amuna. Yesu anati, monga izo zinali masiku a Noa, iwo ankaja ndi kumamwa ndi kukwatiwa. Mwakuyankhula kwina, iwo ankakhala ndi akazi amene sana kwatirane nawo. Ndipo lero bwanji izo ndizokhazikitsidwa kwambiri, iwo anali ndi reno kuti iwe ukhoza kukwatira ndi kulekana ndi kukwatiranso zonsezo mu tsiku limodzi. Koma izo zinaguga tsopano. Amuna ongotchulidwa amuna ndi akazi awo amatenga makiyo siyana akamapita mzipinda mizinda ikuluikulu iyi. Tsopano ine ndimayenda, ine ndimakhala mmizinda, ndipo ine ndikudziwa kuti izo ndizoona. Kuti mwamuna amakhala ndi zibwenzi zake, ndipo mkazi ake amakhala ndi zibwenzi zake. Oh, ndi chisokonezeko choterocho cha kuvunda. Kufikira kuti izo zabala gululo lofewa laulesi osati abwino kambado kaopita ku gehena. Zaka pangono zapitazo, taonani pamene munthu wafika muthupi lake. Taonani kumene ye wafika chifukwa cha zinthu zimene ye wazichita. Science nthawi zonse ikuyesetsa kuti ipange chakudya chabwinoko chimanga cha hybrid ndi tomato wa hybrid, nyama ya hybrid, pomwe zinthuzo si zabwino nkomwe. Izo zikupha anthu, ndipo iwo sakuzindikira izo. Bwanji muzaka pangono zina iwo sadzakhala chilichonse koma basi mulu wa mbululu. Zaka fifite zapitazo, masewero a mpira ankachitika chimodzimodzi monga momwe iwo akuchitikira lero, ndipo inu simunkamva nkomwe zakuti wina wake wavulala. Koma tsopano iwo akupha dazeni kapena awiri pa chaka. Mpira ukamumenya munthu, iye mulibe chilichonse mwa iye choti chigwire moyo wake mwa iye. Iye ali ngati nkhanga, inu mukamumenya nawo iye ndi wofewa kwambiri, iye wafa. Pamene Bob Fitzsimmons anamenyana ndi Corbett, ine ndikukhulupirira kuti iwo anamenyana ka 125 masana amodzi ndi zibakira zosakutiridwa. Pamene amuna amenewo ndi zibakira zoterozo mmanja mwawo amakhoza kutenga 2x4 pa ma inches 4 ndi kuphwanya 2x4 imeneyo opanda chilichonse koma zibakira za zikanga. Iwo ankagona manja awo atawayika mu vinyo wosasa kuti zibakira zawo zikhale zokhakhala. Ndipo raundi simakhala raundi yaing'ono ya awiri kapena maminiti atatu monga momwe ife tikumakhalira nazo lero. Iwo samakhala ndi nthenga zaufufu zitamangiriridwa ku magolovesi awo. Ndipo panalibe amene ankaphedwa, ndipo iwo ankamenyana raundi imakhala kugwetsana pansi. Iwe unkayenera kuti umugwetsere pansi munthuyo. Ndipo iwo ankamenyana nkhonya zogwetsana pansi 125. Iwo anali amunamuna. Ndipo lero iwo amachita kuyimitsa nkhonyayo. Pamene amakhala atavala nthenga zaufufu mmikono mwawo ndi mzibakira mwawo, sangamenyane maraundi awiri kapena atatu popanda wina wake kuphedwapo. Chavuta ndi chiyani? Iye ndi wopangidwa ndi muluwa, ine sindikudziwa matope ofewa chilengwalengwa cha hybrid, kufikira kuti kambado koseko kakufa. Kodi Bible silinanene kuti iwo adzakhala ofoka ndi anzeruko? Bwanji mtundu wina wa anthu umene ukubwera iwo adzidzakhala moyo chifukwa cha kapisolo. Kumwe kapisolo ngati chakudya cha madzulo. Iwo si kanthu koma mulu wosuta ndudu womwa kachasu amaimwaimwa gulu la zidakwa zazozunguza ubongo olefuka. Ana azaka za matini musukulu ndi kupulukira kwa chichepere nzosadabwitsa, amayi ake amapita pa msewu kumakachita momwe iye amachitira zimamuponyera mwanayo mu chinthu chomwecho. Kuchulukana kwa akazi okongola, kufalikira kwa moyo wodyerera. Oh mai, ndi chinthu chachikulu bwanji mu tsiku limene ife tikukhalamo, momwe iwo akuchitira izi ndi kusa kumapitirirabe nazo zimenezo. Iwo sapitirira nazo izo. Kodi iwo akuchita chiyani? Chimodzimodzi monga iwo ankachitira nthawi imeneyo, iwo akuapanga malamulo a Mulungu chochinyogodola. Mulungu anati, iwe usachite chigololo. Koma iwo akuonetsera kuti iwo akhoza kuchita izo ndi kumapitirirabe nazo izo. Iwo akuganiza kuti iwo apitirirabe nazo izo, koma iwo sadzachita konse izo. Mwina mwake inu simukuyenera kubwera kudzamvetsera kuizi. Komabe, Mulungu anati iyi idzakhala nthawi imene kuwala kofira kudzidzathwanima. Yesu ananena chomwecho. Tsopano, tiyani tchimo limene iwo akulichita ndi kumaseka pa tchimo. Nthawi zambiri kuti chinthu chomwecho chimene Bible limachitcha chikhalidwe choyipa, dziko lero likuchitcha ukoma. Pamene inu mutenga atsikana athu achichepere ndi kuwavula zovala zawo ndi kukawayika iwo kunja uko atavala makabudula angono-angono ndi zazifupi ndi zinthu ndi kuwayendetsa iwo mu msewu, ndipo iwo amaganiza kuti izo ndi zabwino kuti mtsikana akhoza kuonetsa thupi lake la chikazi. Pamene Baibulo limati ndi tchimo zoopsa, koma dziko likudzitcha izo ukoma. Mwaona iwo akuwapanga malamulo a Mulungu, ndipo mpingo sukunena kanthu za izo. Ndi nthawi yakuti wina wake adzuke mu dzina la chilungamo, mu dzina la Yesu Khristu, ndi kuziyimitsa izi. Chifukwa nthawi ina ife tidzakayankha pa izo pa tsiku la chiweruzo. Tsopano ngati izi zikumveka zachikale ndi zachifunga kwa wina wake, mufufuze mbuyo zaka pangono zapitazo ndipo muone zimene zikuchitika tsopano. Ndiyeno mulingalire zakutsogolo, kulibeko tsogolo koma kubwera kwa Ambuye. Zindikirani, tayang'anani akazi a nthawi ya chigumula awa ndi kachitidwe kalero. Tayang'anani chimene iwo anali, tayang'anani chimene ana amuna a Mulungu anachita, tayang'anani chimene iwo akuchita lero. Ine ndinakhala mu msonkhano waukulu osati kale kwambiri, ndipo pafupifupi izo zikanandiswera ine pansi. Pamene onse aliyense amaoneka kuti anali akunjoya ndi kuyankhula kwa mtumiki amene anali atayima pa nsanja, ndipo ine ndinali nditakhala pa ngodya, ndipo apo panali dona wamng'ono akulowa, ndipo iye anali atavala moyipa kwambiri. Ndipo iye anabwera akuyenda uko kudutsa mutchali chichi monga Bible limanenera, akudzigwedeza pamene iye amayenda. Ndipo mlaliki aliyense pa nsanja kuphatikizapo osonkhana aliyense amatembenuza mutu wake ndi kumamuyang'ana kumamutsatira mtsikana uyu. Ndipo ine ndinaganiza zalemba ili, ana amuna a Mulungu anayang'ana pa ana akazi a anthu ochimwa, opanda umulungu, akazi okongola. Oh, izo zang'ambira mipingo yambiri muzidutswa. Izo zachotsa mzimu wa Mulungu. Zindikirani, anayang'ana pa ana akazi a anthu. Tsopano, kumbukirani, Yesu Khristu wosalephera anati zinthu izi zikanadzakhala mwanjira iyi mutsiku lino. Ndipo iye anati, pamene inu mudzaona zinthu izi zikudzachitika, ndiye inu mudzadziwe kuti nthawi yayandikira. Tsopano, palibe anthu ambiri amene anganene zimenezo. Alipo alalika ambiri amene sanganene zimenezo. Iye angathe ngati iye angatero, koma ngati iye angatero, osonkhana angamutulutsire iye panja. Ndizo ndendende choonadi. Koma apa pali chinthu chimodzi. Ngati munthu wayitanidwa ndi Mulungu, iye adzakhala ndi Baibulo limenelo. Ine sindikusamala zimene iye akuyenera kuti achite. Inu muyenera kukumbukira kuti izi ndi choonadi. Ndipo choonadi chimamanga kapena chimapasula. Ndipo izi ndi ndendende zimene Yesu Khristu ananena. Ana amuna a Mulungu anagwa chifukwa cha maonekedwe okongola ndi nkhope za ana akazi a anthu. Ndipo ndizo ndendende basi zimene ife tili nazo lero, chinthu chomwecho kachiwiri. Tsopano fanizitsani tsiku limenelo, kuchulukana kwa anthu, akazi kumakhala woonekapo bwino, ana amuna a Mulungu akugwa, ukwati ndi kuperekedwa muchikwati, nkhani zakulekana, kukhala muchigololo ndi zina zotero. Bwanji inu mukuti mbale Branham miniti chabe, ine sindikudziwa. Mvetserani mbale, basi inu musananene china chake, mvetserani izi. Yesu Khristu ananena kuti aliyense amene ayang'ana pa mkazi namukhumbira iye, wachita naye kale chigololo mu mtima mwake. Ndipo pamene inu muona, pamene mwamuna atuluka mu ofesi yake, akatuluka mu charichi, akatuluka mnyumba yake, akafika pa msewu, kodi inu mumaona chiyani koma kuonetsera kumbali iliyonse kwa thupi ndi magazi akazi? Zogwira thupi, nkhope zokongola, kuyesedwa, Ndizo zimene Mulungu anati zikana dzachitika. Pamene zimenezo zikuchitika ndiye kuti nthawi yayandikira. Monga izo zinali mu masiku a Noa, pamene ana a Mulungu anaona ana akazi a anthu ndipo anayamba kudzitengera kwa iwo akazi. Mukuona ndi zimenezo tu. Tsopano penyani, ife tikupeza kuti chinthu chomwecho lero. Ife tikuona mu mbiri ya kale kuti kufuna kugona na koteloko kumene iwo anali nako mwa iwo mpaka ana amuna a Mulungu amadzipangira iwo eni zikumbutso za akazi. Ndicho cha Vinasi ndi ena otero. Mukuona? Iwo anapanga zikumbutso ndipo ankagwadira kwa izo. Chabwino, inu mukuti, mbale Branham, ife tilibe zinthu zoterozo ngati zimenezo lero. Inu simungate kuzifanizitsa izo ndi tsiku la lero. Ine ndikupempha chikhululukiro chanu. Ine ndikukhulupirira izo zaipa lero kuposa mmene zimakhalira nthawi imeneyo. Kodi ife tikumaona chiyani? TV. Inu simungachite kusonga kale kuti mutenge newspaper. Koma chilichonse chimene inu mumachiona chikuonetsedwa ndi akazi. Akazi okongola pa paketi iliyonse ya Mowa, magazini, zogonana, ovala mopanda khalidwe. Pa TV, pa chilichonse ndi mkazi wina wovala mogonana, mkazi wina wokongola. Ndipo ife tikupeza kuti pa zolengeza za pandudu. Chilichonse chimene ungayang'anepo upeza kuti chili ndi mkazi wodolola. Iwe sungaone nkomwe zolengeza za masitonkeni a silika pokhapokha iwe utaona mtundu wina wa miyendo yoonda ikudutsa pamenepo. Ndipo ndiko kulondola, koma ndi chiyani chimenecho? Nchifukwa chiyani zili zimenezo? Ine ndikukumbukira bambo yemwe ine ndinkamugwirira ntchito Chris Meissner kumtunda kuno pangoja. Ambira inu mukumukumbukira Chris Meissner. Mkazi wake Lilian, zina lake anali Lile, ine ndikuganiza wachi Elwenga. Ndipo pamene iye mwamuna anadzabwera, iye anali mtsikana wokongola. Ndipo bamboyo ankafuna kuti akatenge chilolezo kuchokera kwa bambo ake, kuti akaike nkhope yake, chithunzi chake, maonekedwe ake pa bokosi la masiwiti. Ndipo German Luther wokalamba uyu anayimirira pa mapazi ake, ndipo iye anati, uko ndikunditonza ine kuti mukaike chithunzi cha mwana wanga wankazi pa bokosi la masiwiti kuti chifalitsidwe kudutsa dzikoli. Nanga bwanji lero pamene zikwangwani, televizioni, chilichonse chimene inu muchiona ndi makhalidwe oyipa, zachabechabe, zogonana, zinthu zooneka mopanda umulungu. Uko nkulondola, ndi chiyani chimenecho? Sitima yakale yokalamba ili muzimango zake tsopano. Baibulo linanena chomwecho, iyo ikhala ikubwera posachedwa apa. Ife tikumva phokoso lake. Ife timalankhula za zinthu zina za izo. Koma kumbukirani, uku ndi kuthwanima kwina. Kumodzi kwa kuthwanima kumene kukuthwanima patsogolo pathu lero. Oh, ife tikuona chikhalidwe cha fukoli. Ife tikuona kusokonezeka kwa ndale. Ife tikuona chikhalidwe cha mpingo. Ife timalalikira pa zonse zimenezo. Koma ichi ndi china chake cha tsopano. Ndi china chake chimene sichili chochuka kwambiri kuti uzichiyankhula. Koma izo zikuyenera kuchitidwa. Pakuti pakuyenera kukhala liwu likufuula. Kumbukirani, mawu omwewa amene ine ndikunena usikuno adzakumana nane ine kumeneko pa chiweruzo. Mukuona? Pamene ine ndinamuona mkazi uyu osati kale kwambiri mmasomphenya amene Ambuye anandionetsa ine, ndinamuona iye akufa. Kuti ine ndikulephera kuganizira nkomwe dzina la mkazi ameneyo, iye Marilyn Monroe. Ndipo ine ndinali ndisanamuonepo iye, ine sindimapita kumakanema. Koma ine ndinamuona mtsikanayo, ndipo iye anali wokopa. Ndipo iye anali akuyesetsa kuti afikire kwa china chake, iye anali akufa, anali ndi nthenda ya mtima. Ndipo Ambuye anati, tsopano iwe unene kuti iye anafa itangokwana folokoloko, iye sanachite kudzipha yekha. Anati, koma iwe ukhoza kunena kuti iye anafa folokoloko, chifukwa ndi mphindi pang'ono chabe isanakwane folo. Ndipo pamenepo ine ndinaona kumene iwe anamupeza iye. Ndipo ine ndinamuuza Bile, ine ndinaliuza banjalo, iwe amene anali ndi ine za izo. Ndipo masiku pang'ono zitatha izi, anali Marilyn Monroe amene anafa. Tsopano, pamene ine ndinali ku Canada tsiku lina, ananga anakhala kundiuza ine, uko kumalo ena kumene Donna anatilola ife kuti titenge nyumbayo, anali ndi televizioni. Ndipo iwo anati, kukhala sewero lochedwa The River of No Return. Umenewo ndi mtsinje umene ine ndimakawedzako nthawi zonse. Ndipo John Smith, mzanga wa ine, amaenda ulendo umenewo. Anati, anapanga kanema ya izo. Ndipo anati, adadi, mwina mwake bambo Smith aja alipa programu. Kodi inu mungafune kuti muionere iyo. Chabwino, ine ndinati, ndikadzabwelera kuchokera ku Canada, ngati ine ndingadzafike munthawi, ine ndidzayionera iyo. Chabwino, pamene selolo linabwerapo, ine ndinapita kuti ndikaonere ilo. Ndinapita kuti ndikaonere ilo. Ndipo pamene ine ndinatero, ndani amachita selolo pamenepo kuma Marilyn Monroe. Sopano, iye anali pamenepo, atatha kufa kwa chaka kapena kuchulukirapo. Iye anali pamenepo, atavala mwakugonana. Apo panali liwu lake likusewerabe, ndipo lidzakhala lilipo kwa zaka ndi zaka pa tepi ya Magneto iyo. Ngati tepi ya Magneto imeneyo ikusungira zochita zake. Pamene ngati yatati ayang'ane kuchokera komwe iye ali usiku uno. Ine ndikudalira kuti iye anapulumutsidwa, koma ine sindikudziwa zimenezo zili kwa Mulungu. Koma ngati yatati ayang'ane mbuyo, iye sangathe kuzikana zimenezo. Iye sangathe kuzikana izi chifukwa ife tilinazo izo. Ndimochuluka bwanji momwe Mulungu alili ndi kusuntha kulikonse chochitika chilichonse pa tepi yake ya ikulu yopambana imene iti idzakhalepo. Ife sitingachoke mwa iyo, izo zili pomwe apo. Ndipo kumbukirani, ngati pakanakhala microphone atakhala pomwe apa pamene awa ali, ndipo nkukhala kuti ine ndinali kuwulutsa tsopano kwa dziko. Anthu kuzungulira dziko angamamve liwu langa lisanafike nkomwe kudutsa guwa ili kupita kwa inu. Ndi zimene zili muzamagetsi za mdziko. Ndipo inu mukudziwa liwu limenelo silimafa nkomwe, ilo silidzafa konse. Sayansi mati muzaka 20 ngati iwo angapite patsogolo monga momwe iwo achitira tsopano, kuti iwo adzagwira liwu lenileniro la Yesu Kristu pamene iye anali pa dziko lapansi muzaka 20 kuyambira pano, chifukwa zili ngati kugwetsera nsangalabwi mudziwe. Mafunde ang'ono akhoza potsiriza kuzimirira kuchoka pamaso panu, koma sayansi mati iwo amabwerera ku gombe limodzi kuwoloka nyanja ya mchere kupita kwa inzake, ndikubwerera ndikupitanso, ndipo iwo samafa nkomwe. Ndipo chimodzimodzinso mawu amene inu mumayankhula, iwo adzakumana nanu inu pa tsiku la chiweruzo, ndipo adzakuweruzani inu kapena adzakupulumutsani inu. Ndipo inu simudzatha konse kuchokako kwa aliwonsa iwo. Ndipo ife tikudziwa kwambiri, izo zikubwera kudutsa mchipinda chomwe chino tsopano, zithunzi za anthu. Ngati inu simukukhulupirira zimenezo, yatsani televizhoni. Ndipo pali maliwa anthu, komabe zokhudzira zathu sizingagwire izo. Tsopano iwo ali ndi station yotumizira ndi polo ya Magneto, kapena kachubu, kapena mwala umene umagwira maliwa amenewo ndi kuwachulukitsa iwo. Ndipo tsopano chinthu chokhacho chimene Bible lili ndi ichi. Mawu a Yesu Kristu amene iye anayankhula. Ndipo iwo akadali amoyo kwenikweni monga ngati mawena ali onse alili mudziko usiku uno. Tsopano ngati mtima wanu watsukidwa ndi magazi a Yesu Kristu, ndipo wasanduka kukhala chipangizo cholandirira kuchokera ku chipangizo chotumiziracho, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo akuchita zinthu zomwezo zimene iye ankachita, chifukwa mawu ake sangathe kufa. Iwo ndi amoyo kwa nthawi zonse. Iwo samaso akuti azichita kugwira chipangizo kapena zaka 20 kuchokera pano, ife tikuwalandira iwo pompano. Tsopano ndi zimenezotu kukhala mu tsiku lalikulu lino limene ife tili mkukhalamo, kuyandikira kudza kwa mwana wa munthu, ndipo kuwala kukuthwani maponseponse kwa kudza kwake. Ife tikuziona izo mu ndale, ife tikuziona izo mu mpingo, ife tikuziona izo mu nthawi, ife tikuziona izo paliponse pamene ife tingayang'anepo. Ife tikuona dzuwa silikuoneka monga ilo linkachitira. Dziko lachoka pa njira yake. Iwa akundiuza ine pompano ku North Pole kuntunda uko kuti nyanja yadzakhala ine ndayiwala ndimochuluka bwanji kuya kuposa momwe iyo inali. Khwalala la Bering iwe ukhoza kuyenda kuwoloka pamenepo. Tsopano ndi ambiri mbiri mapazi ambiri kuya kwake pa khwalala la Bering. Chifukwa chiyani? Dziko likufufuma pakati. Ilo likuphera kuno kumene ilo linalira kuya, ndipo likuya kumtunda kuno kumene linalilosaya. Dziko ndithu lachoka pa njira yake. Ilo likuzandima, ilo likulukana. Chilengedwe chonse chikulephera, ndi chilichonse chimene ife tingathe kuchiona. Ndipo tsopano usiku uno ife tikupeza kuti chilengedwe kumene pachokha chikubala mwa mtundu wa anthu chizindikiro chakudza kwake. Pakuti ana amuna a Mulungu ndi ana akazi anthu akukhala oneka bwino, ndi momwe iwo akudzitengera kwa iwo akazi. Ndiola bwanji limene ife tikukhalamo. Oh mai, ndi momwe izo zinalili mutsiku limenero. Ndiye ife tikuona mumbiri ya kale ya chinthu chodzidzimutsa chachikulu ichi cha amuna kupembedza akazi. Ndipo ife tikupeza lero kuti ndi dziko la mkazi. Ine ndinali mu Switzerland osati kale kwambiri, ndipo ine ndimayankhula ndi tsopano palibe chotsutsa akazi athu a Chikristu. Ayi bwana, iwo ndi ngale. Ine ndikukamba za mmene dziko likuyendera. Panali dona amayenda limodzi ndi ine, mbale Guggenbu, ndi bwenzi wake wa mkazi yemwe iye amayenda naye. Iye ndi mwamuna pafupi fupi kuyandikira usinku wanga sanambe wakwatirapo konse bachala wachikulire ndipo iye amaenda ndi dona wina wa mngono ndiyeno mmodzi watsika nawo kuchokera kumeneko ndipo iye anati mbale Branham tiuzeni ife zokhudza America. Ife timamva kuti akazi kumeneko ndi dziko la mkazi kumeneko ndi 2DZ. Ine ndinati uko nkulondola. Anati ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna nditapitako. Kenako ine ndinayamba kumufotokozera iye. Iye anati chiyani? Ine ndinati inde izo zinasintha malingaliro ake pomwepo. Chabwino iye anati iwe ungakhale bwanji moyo wa Chikristu mmalo ngati ameneyo ndiye. Taganizani za izo. Pamene ine ndinapita mu Rome ndipo ndinali uko ku San Angelo mphanga zinali zodzidzimutsa pamene ine ndinatuluka ku hotelo yanga ndipo ndinapita uko kumene ndi malwaja amene amatchedwa zigwinjiri zitatu mu kasupe akazi panseu amene analiro opanda khalidwe akazi amakhala kuyenda ndi kumakufusani inu kuti muatengere iwo kokacheza osiyana siyana mitundu ndi mausinkhu. Ndipo ine ndaiwala kuti ndiangati anabwera kwa Bire ndi ine ndi mbale Baxter ife tisanakafike ku dziwero. Ndi mwamuna wochokera ku TWA amene amationetsa ife kumeneko. Ine ndinati kodi akazi awa kuyenera kuti azikhala moyo monga choncho? Anati ayi pamene asilikali anali kuno iwo anazolowera zimenezo. Ndipo komabe iwo anapeza ntchito yabwino komabe iwo akupitilizabe. Komabe ngakhale malo ngati amenewo pamene ine ndinadzafika ku malo a San Angelo chikwangwani chachikulu kwambiri kumeneko ukamachokera ku Vatican chimene chimati chidziwitso kwa akazi achimerika chonde valani zovala musanalowe ndipo mupereke ulemu kwa akufa. Ine ndinamona mtsikana wachimerika akutsika mu Paris kumene ndi kwenikweni imodzi ya mafashoni athu inkachokera ku Paris. Koma mtsikana ameneyo anavala mopanda makhalidwe kwambiri ali ndi abambo ake ndi amake kufikira kuti asilikali amene ankagwira ntchito kumeneko anagwetsa mapiki awo ndi mafosholo ndipo anathamangira kumeneko ndi kukayang'ana pa chochitikacho kukamuona mtsikana wachimerika uyu akudutsa. Ife tinakhazikitsa liwiro la mafashoni. Kale anali Paris koma tsopano iwo amabwera kuno kuti adzapeze zachabe chabe umve otsikitsitsa. Ndipo fuko lino limene chitsitsimutso chango dutsa kumene cha ubatizo wa mzimu woyera ndi Ambuye Yesu wokondedwa akuonetsera zizindikiro zake ndi zodabwitsa za chifundo ndi kumayankhula monga zinalili mmasiku a Noa ndipo kuwala kukuthwanima kuchokera mbali ndi mbali. Mulungu yemwe angaukitse wakufa kuchokera pakama wake. Mulungu yemwe angachiritse odwala. Mulungu yemwe angadziwe zinthu izo zisanachitike ndi kudzipangitsa izo zangwiro pa donto nthawi iliyonse popanda kulephera. Ndipo iwe ukhoza kulalikira kwa akazi athu mu America ndipo iwo nkumayipirayipira chaka chilichonse. Bombay ine ndikutanthauza mu Durban ku South Africa kumene kunali mbadwa zina 200,000 zitasonkhana pa msonkhano. Nthawi imenecho zizwitsa chachikulu chimene Mulungu anachichita. Ndipo ine ndinaona mbadwa za bulangete 30,000. Akazi kumayima pamenepo ali ndi mpukutu wa ma inches 4 amikanda ikungolendewera pansi kutsogolo. Ndipo amuna osavala zovala kampukutu kama inches 4 amaliseche bulangete limene iwo anagonerapo chikopa cha mbuzi. Iwo amapatsidwa icho kwa iwo pamene iwo afika usinkhu wina wake. Ndipo akatero iwo amakhala mmenemo amagona mmenemo amadzikulunga mmenemo ndipo amafera ndikuyikidwa mmenemo mukhola kwina kwake. Ndipo ine ndinawaona akazi amenewo achimidzi kwambiri mpaka kuti mkazi anabereka khanda atakhala mapazi 20 kuchokera kwa ine. Iye sanapite konse kuchipatala. Iwo mkazi anamuthandizira iye pamenepo kwa miniti ndipo mupafupifupi ma miniti 5 izo zonse zinali zitatha. Iye ananyamula khandalo ndi kulifungatira ilo kumimba kwake kuti ilo liyamwe chimidzi choterocho. Koma pamene iwo anadzaona mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse itabwera pa mnyamata amene anali wosautsika kwambiri ndipo sanaliso oganiza bwino ndipo iye nadzukapo akuganiza bwino akupereka matamando kwa Mulungu. Mbadwa 30,000 za mbulangete zinamulandira Yesu Kristu ngati mpulumutsi wawo wawo. Chinachitika ndi chiyani? Inu mukukumbukira ndizo kukula kateni kuposa Pentekosite. 30,000. Ndipo panalibe aliyense. Ine ndinawaona akazi amenewo ndi maso anga omwe. Pamene iwo amagwera pansi, akuswa mafano awo, akupereka mioyo yawo kwa Yesu Kristu. Iwo samadziwa, iwo mwina mwakanali asanamvepo dzina lake ambiri a iwo. Koma pamene iwo anagwa pa maondo awo, Ndipo ine ndinawafusa iwo ngati iwo analiona mtima za izo, amatanthau za izo, kuti aswe mafano awo. Ndipo iwo amaswa mafano awo. Ndipo pamene iwo amagwa pa maondo awo ndi kumapeleka mioyo yawo kwa Kristu, pamene ine ndimawapempherera iwo, ndipo iwo anadzukanso. Ndipo akazi awo amene amayimirira ndi mikono yawo pansi, osadziwa kuti iwo anali amaliseche. Mwamsanga pamene moyo wa Kristu unakhudza moyo wawo, ine ndinawaona akazi amene wakupsiatira mikono yawo ndi kuchoka kumene kunali azibambo. Ndipo ngati kukhudza kwa Yesu Kristu kungachite zimenezo kwa mbadwa ya blanketi, kodi iko kukuyenera kuchite chiyani kwa fuko limene lamva uthenga kwa zaka mahandredi? Ndi zimenezo tutsopano. Ine ndinaziona izo, si zimene wina wakana nena, ine ndinaziona izo, mukuona. Ndi zachilendo ndiye kuti ife timadzitcha tokha Kristu, ndipo chaka ndi chaka nkumadzivula moonjeza. Ndipo mipingo ikuoneka kuti si kusamala kanthu za izo. Ma programu apa TV, oho, amapanga thupi la chikazi ndi magazi. Iwo si milungu, iwo si milungu ya ikazi. Koma izo zimamuyika Amerika mudongo solo lenileni kuti akwaniritselemba. Nambala ya Amerika ndi satini. Chikumbutso cha Amerika ndi mkazi. Nthawi zonse. Ijo chili pa ndalama yathu, chili pa chili chonse. Ndipo tsopano, izo ndi 2D zikubweretsa mu nthawi imene ife titi tidzakhale ndi mulungu wa mkazi wa Amerika aponso, sikuti tili nazo patali kwambiri. Inu mukhoza kuona cholembedwa pa khoma. Oh, kodi ife tichita chiyani? Inu simungatuluke nkomwe panja pa msewu. Ndikukapeza, ukayang'ana uko pa msewu, kuyamba kuyenda mu mzinda, ndipo kungoona chionetsero cha akazi. Momwe iwo akudzipangira okha ndi zovala pa zimenezo, kunena zoona, mkazi akuyenera kuchita manyazi kuima mu chipinda chake atavala chomwecho. Kumaenda uko pa msewu zothina kwambiri ndi ndipo atavala tizovala tating'ono kwambiri ndi. Ndi kumakaenda uko kumadoko atavala timito cha tating'ono iti, kapena chilichonse chimene iwo amaticha ito pa ndi zinthu zoterozo monga izo. Ndipo osadziwa kuti mwa iwo muli mzimu wa woyipa. Pamene ambiri a iwo amayimba mukwaya. Ndi zimene Yesu ananena kuti zikanadzachitika. Thupi la mkazi. Iwo ali thupi ndi mwazi. Iwo si milungu. Mwakuganiza kwanga, mulungu andikhululukire ine ngati ndikulakwitsa. Zimenezo ndi malonda ovula. Inu simungamunene nkomwe mwamuna. Ngati iye si a mkhrisitu, koma amene angagwe ndi kugwa mmayesero ndi kufika pamalo akuti akhoza kuchita china chake cholakwika. Kufikira kuti iye mwaona, iye sangathe kudzigwira yekha. Ndi zodabwitsa kuti kulibenso kugwirirana kukuchitika chifukwa zochuluka za izo akazi ali mu zimenezo. Koma ngati izo zikanati palibepo, inu mukanama munena bwanji mwamuna? Muzitsutsa poyenera kutsutsa. Mkazi amati, tsopano mbale Branham, ndine wakhalidwe basi monga ine, palibe kukaikira za zimenezo. Koma mlongo wanga, kodi iwe ukudziwa kuti udzakayankha pa tsiku la chiweruzo chifukwa chochita chigololo pamene iwe uziponyera wekha kunja uko ndipo amuna nkumakuyang'ana iwe? Iye anati, aliyense amene ayang'ana pa mkazi namusirira iye, wachita naye kale chigololo ndi iyeyo mu mtima mwake, ndipo adzayenera kuti adzayankhire izo. Ndipo mwina mwake iwe sunachite ntchitoyo, koma ngati iwe umulola Satana kuti ayike mzimu umenewo pa iwe, pamene chilengedwe kumene chiyenera kukuphunzitsa iwe kuti izo nzolakwika. Pamene palibe mzimu wa Mulungu, chilengedwe chikuyenera kuti chizichita zimenezo, kukuphunzitsa iwe kuti izo nzoyipa. Ine ndikuneneratu kuti posachedwa pa iwe abwerapo ndi chimodzi cha zinthu izi, izo zidzangokhalanso tsamba la mkuyu kachiwiri. Ine ndinaneneratu zimenezo zakasate zapitazo. Mukuona, kunyoza kwina pa Baibulo. Mukuona, iwo adzachita izo. Ndi kudzivula kwa pagulu. Tsopano, ndiyerekezi akuchita chomwecho kwa anamuna Mulungu lero. Ndipo uko nkulondola, tayang'anani malonda athu. Malonda athu ambiri akuyendetsedwa ndi akazi ambiri iwo. Uko nkulondola, tayang'anani pa machalichi athu. Tayang'anani pa fuko lathu. Momwe ana amuna Mulungu amagwadira mozitsitsa pa zikumbutso za zinthu izi, akazi awa. Pamene iwo ali kwa ine, iwo sichinaso koma mahule apoyera. Ndi chinthu chopsa kuchinena koma ndicho choonadi chapoyera. Ine ndikudziwa kuti anthu akakamvera matepe awa ndi zinthu akanena zinthu izi, koma kodi inu mungachite bwanji izo? Ngati inu mudzipereka nokha moteromo, ndipo mwamuna nkuyang'ana pa inu, monga Yesu ananena, inu mwachita chigololo ndi Iye. Ndipo pamene mwamuna ameneyo ati adzaka yankhe pochita chigololo, anachita izo ndi ndani? Linali vuto la ndani? Ndi mkaziyo amene anadzivula yekha monga chomwecho ndi kudzibweretsapo yekha kapena kudzipereka yekha pamaso pa ochimwa ameneyo, uko nkulondola. Ndi chizindikiro chachiyani nthawi ya kumapeto, kuwala kofiira. Unakubala wasweka, mafuko akusweka. Tsopano ngati inu mukufuna kuti muone pamene Yesu ananena zimenezo, muwerenge Mateyu 5:28. Ndi pamene izo zinali. Moyo wachikazi wakala choyambitsa ndi maonekedwe akugwa pa zimenezo, mphamvu ya chiwelewele yakhala ili kuononga. Ngati inu mutafuna kuzitsatira mbuyo, apa pali mafuko ena amene ine ndinawatsatira mbuyo kugwa kwawo. Limodzi linali Igupto, Assyria, Rome ndi ena onsewo. Anagwa ndi mphamvu ya akazi. Zindikirani, palibe chilichonse chimene Mulungu akanakhoza kumupatsa mwamuna kunja kwa chipulumutso chabwinoko kuposa mkazi wabwino. Palibe mwamuna amene angakhoze kutonthoza. Palibe munthu angathe kutonthoza munthu. Pamene iwo atopa, iwo sangadalire mwa wina aliyense monga iwo amachitira ndi mkazi wawo yemwe. Ndipo ndinu chinthu chamwayi bwanja abale inu, pamene inu muli ndi mkazi wabwino wang'ono amene ali wabwino bwino ndi wowongoka. Ndiwa makhalidwe, ndipo inu mukhoza kubwera pamene inu mwatopa ndi wolema, ndipo nkudzakhala pansi, ndipo iye nkukhoza kukuyankhulani inu. Iye akhoza kuchita zambiri ndi inu kuposa wina aliyenseyo, uko nkulondola. Iye ndi ngale, iye ndi mfumukazi. Koma kumbukirani, mkazi anapangidwira mwamuna osati mwamuna kwa mkazi. Chinthu cholengedwa chomalizira chimene Mulungu anachilenga chinali mwamuna. Mkazi ndi chinthu chopangidwa kuchokera mwa mwamuna. Ndipo iye anapangidwira mwamuna, osati mwamuna kupangidwira mkazi. Iwo azitembenuza izo mosemphanitsa, ndipo mwamuna amagwada pa chikumbutso cha akazi. Icho ndi chinthu chomwecho chimene chinayambitsa izo pachiyambi. Ndi zimene zinachitika pachiyambi. Pamene mwana wa mwamuna wa Mulungu Adamu sakanakhoza kuyesedwa kuti akachite chimene chinali cholakwika. Satana anadzabwera mwa munthu wotchedwa serpenti, amene anali wofanana ndi munthu. Ndipo apo ndi pamene izo zinayambira, pamene Eva anachoka kuseli kwa mawu a Mulungu, ndipo izo zinayambitsa kupweteka kwa mtima kulikonse, mandali wonse, tchimo lililonse limene linayamba lachitidwapo linayambira pomwe apo. Ndi izi pano kachiwiri. Chiyani, akazi anali oyambitsa kugwa koyamba, ndipo akazi akumalizitsa nthawi. Iye anayambitsa izo, iye akumalizitsa izo. Nzosadabwitsa Bible linati, iwo amene adzathawa kuchoka ku Ziyoni adzakhala aulemerero pamaso pa Ambuye. Pamene Yesaya 5, iye anakamba zamomwe zikhalidwe zoyipa za akazi zidzafikire mmasiku omaliza. Ndimomwe iwo akanadzakhalira zovala zambiri zimene iwo akanadzakhala nazo, ndimomwe iwo ati adzakhalire ndi kukonza kwa tsitsi lawo ndi chilichonse monga choncho. Baibulo limanena zimenezo Yesaya 5, momwe iye azidzayendera atavala nsapato zazidendene zazitali, akuliza zigwinjili zakumapazi ake pamene iye akupita. Ndipo iye adzazitambasulira musi sitonkeni zake ndi zinthu zimene iye akanadzachita, ndi zinthu zosinthira zambiri, zovala ndi zinthu monga choncho. Ndipo anati zonsezo zidzalandidwa kwa iye. Ndipo iye adzakhala ndi kumanunkha chifukwa cha makhalidwe oyipa. Ndipo linati ngakhale akazi 7 adzamugwira mwamuna mmodzi, ndi kuti ife tidzigwira ntchito yathu, ungotilo la ife titenge dzina lako kuti zichotse chitonzo chathu. Koma iye anati idzakhala yaulemerero bwanji nthambi yaing'ono imeneyo, imene iti idzathawe zinthu zonsezi. Izo zidzakhala chiyero kwa Ambuye mu tsiku limenelo, pamene akazi enieni obadwa nsoka chiwiri adzadziwa malo awo. Ngakhale iwo adzasekedwe ndi kutchulidwa wopusa ndi akachitidwe kachikale chilichonse, koma muzichita ngati mkazi, ngati dona. Muziima ngati mkazi, muzivala ngati mkazi, muziyankhula ngati mkazi, muzikhala ngati dona. Eya, amen. Amatanthauza zikhale chomwecho, musaopyezedwe, izo sizikupweteka ninu. Chabwino. Mawu omwe Yesu ananena chimene chiti chidzachitike, kuonetsera kwa kukulu uko. Ndiponso iye anati mu masiku a Loti. Ngati inu mukufuna kuti mulembelemba limenelo ndi Luka 17:28. Iye anati iwo anali kudya, kumwa, iwo anagula, iwo anagulitsa. Mwawamba wamba, izi ndi zinthu zovomerezeka, koma penyani. ndipo kuti iwo anatanganidwa koma anaika zonse malingaliro awo pa izo. Ndipo masiku a Loti akazi anali otsika kwambiri muzikhalidwe zawo kufikira kuti iwo samagwiritsidwa ntchito monga akazi amayenera kugwiritsidwa ntchito, koma iwo anapotozedwa mpaka kuti zinakhala zawamba kwambiri kuti akazi anakhala awamba kwambiri kuti iwo amuna amakhala ndi amuna anzawo. Kupotoza kwa chilengedwe kuchoka kuzokhudzira zogonana zinali zitasintha malo ake chifukwa chakuti akazi anali atazitsitsa kwambiri. Masiku pang'ono apitawo ine ndinali uko Tucson, ndinapita kuti ndikagule lofu ya buledi, ndipo uko kunali mnyamata atakhala kunja uko ndi anyamata awiri ang'ono mugalimoto, wina anadzalowa anadzatenga paketi ya ndudu. Bambo wachikulire wa imvi anayang'ana pansi anati, kodi ndudu izi ndi zandani amayi yako? Anati, ayi ndi za mnyamata uyo. Iye anati, kodi iye ndi wankulumo kwanira kukhoza kukhala ndi izo? Anati, inde bwana. Iye anayang'ana mbuyo monga choncho, ndipo ine ndinali nditayima ndi lofu ya buledi ndi botolo la mkaka ndikuyang'ana. Ndipo iye anapita anati chabwino, ndipo iye anamupatsa iye. Iye anayang'ana mbuyo kwa ine ndipo anati, ine ndikukayikira zimenezo. Ine ndinati, iye sanakule mokwanira kuti azichita zimenezo. Iye aponso, iye si wankulu mokwanira pa usinkhuli wonse. Iye anati, ine ndikugwirizana nanu inu. Anati, kodi inu munavutika kuyesera kuti muzisiye izo? Ine ndinati, ine sindinayambepo nkomwe izo. Ine ndinati, ine sindinayambepo nkomwe izo. Ine ndinati, makolo anga ankasuta, ndipo ankagwisa ntchito foja, koma mbuye ananditetezera ine kwa izo. Iye anatembenuka ndipo anadzandiyang'ana ine mokhala ngati modabwitsidwa, ndipo iye anati, chabwino, ine ndikuganiza ndi manyazi ovunda lero. Kuona momwe, anati, izo zinkakhala kuti ife tinkawakweza akazi. Anati, ife tinkamulemekeza iye. Ife tinkavula chipewa chathu iye akakhalapo. Ife tikamayenda chotsika mmisewu, ndipo njonda zikamumva wina wake akunena ndemanga yokhudza mkazi wina wake, iwo amakhoza kumumenyera iye pansi, mukuona? Ndipo anati, iwo ankawalemekeza akazi. Koma iye anati, bwana, akazi azibweretsa izo pa iwo eni. Anati, tsopano iwo sakumadzuka. Iwo ankadzuka, mugalimoto ya matola, mkazi akadzuka, mwamuna aliyense ankavula chipewa chake ndikumulola kuti iye akhale pansi. Anati, tsopano izo ndizochita kukangana mchiguru. Anati, iwo azibweretsa izo pa iwo eni. Ndipo ndicho choonadi. Dzenjeli jalamdyerekezi la holeuduko adzazitulutsira izo pa matelevizhoni ndi magazini kufikira kuti chinthucho chasanduka mphika waukulu kwambiri wa nyasi uko mkulondola. Ine ndikudziwa kuti awo si maneno otchuka koma ndi maneno oona, ndi choonadi. Ndi mawu a Ambuye, ndiponso chizindikiro cha chenjezo kuti Khristu abwera mu mbado uno. Anati, iwo amene ati adzaone izi zikuchitika sudzatha kufikira zinthu zonse izi zidzakwaniritsidwe. Anati, miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzapita konse. Ndi chenjezo kuwala kofira kukuthwanima. Dontho la Katani, ife tili pa nthawi yotsiriza. Ife tikuona zizindikiro za Ambuye Yesu zikuchiritsa odwala, kuukitsa akufa, kutulutsa mizimu yoyipa. Ife tikuona anthu akupangidwa oyera ndi opatulika mwa mzimu oyera. Ife tikuona miyoyo ikusinthidwa. Ife tikuona zizindikiro zazikulu. Ife tikuona zizindikiro zachinsinsi mu mlengalenga, zonga zimbale zowuluka, pentagoni. Anthu ambiri akuzika izo pa televizhoni, kuzilemba izo, iwo sakudziwa zoti aganize za izo. Mitundu yonse ya zizindikiro zosamvetsetseka. Ambuye Yesu akutsika mu maonekedwe alawira moto, kujambulitsa chithunzi chake, kumakhala pakati pathu, kutsimikizira kuti iye ali yemweyo dzu. Ife tikuona zinthu zonsezi zikuchitika. Ife tikuona kuzizira kwa mpingo. Ife tikuona chipembedzo chikukula. Pamene inu mudzaona mtengo wa mkuyu ndi mitengo ina yonse ikuyamba kuphukira masamba. Ayuda akubwerera, mtengo wa mkuyu. Ayuda akubwerera kufuko lawo, dziko lawo lomwe. Ife tikuona a Presbyteria, a Methodist, a Baptist, a Lutheran, a Pentecoste, mipingo yonse ikuphukira masamba ake, chitsitsimutso. Iye anati konzekani, nthawi yake ndi imeneyo. Pamene ife tidzaona izo zikudzachitika ndi pamene Mulungu akukonzekera kuti ayitane osankhidwa ake. Ndiye pamene inu chizindikiro china, anati pamene inu mudzaona akazi akukhala okongola kwambiri, pamene inu mudzaona ana amuna a Mulungu akutenga akazi amenewo ndi kudzitengera kwa iwo akazi ndi kuchita ichi icho kapena chinzake, anati mudzadziwe kuti ndicho chizindikiro. Ndi ife pamenepo Sopano, china chakenso ine ndina chiremba. Kumbukirani ana akazi awiri aloti. Inde, ife tikukumbukira zimenezo, uko mumzinda wa Sodomu. Yesu ananena apa mu Luka 17, monga izo zinali mmasiku a Sodomu. Kumbukirani, kuti amuna anali atawagwiritsa ntchito akazi mola kuika. Manjira yakuti mchitidwe wachilengedwe wa moyo suma khumbiriba mkomwe. Ndipo, oh, ndizoipa kunena izi kuchokera pansanja koma ndi zimenezi. Ngati pana khalapo choonadi, icho chikuyenera kupita kuchokera pano. Ndipo izo ndizoipa kwambiri lero kufikira kuti pali ma 10,000 kuchulukitsa ma 1,000 aiwo akuchuluka konse konse kupotoza achisodomu monga izo zinali mutsiku limenelo chifukwa kugwiritsa ntchito kwa chilengedwe kwa moyo wa munthu kuti adzichulukitse okha pa dziko lapansi kwalakwiridwa kwambiri ndipo zapitirira kwambiri mwanjira imene izo zachitiramu kufikira kuti chikhumbo cha izo chikulephera mofulumira ine ndikuti mkati mwa zaka zina 10 kapena 15 izo zidzatha pafupifupi mmene izo zikuchulukira tsopano ndemanga zopambana ine ndinali ndi china chake kuchokera kwa Edgar Hoover pa zimenezo koma ine sindikudziwa ine ndimaganiza kuti ndinali nazo izo apa koma ndilibe zachimene iye ananena za izo ndipo tsopano ife tikupeza zinthu izi oh my Yuda mulali ngono lake buku lalikulu ine ndimalitcha ilo mundime ya 7 tieni ife tingowerenga izo ine ndikufuna kuti ndiwerenge izi Yuda muya 7 Ili ndi buku lomaliza tisanafike buku la chivumbulutso. Ine ndalemba iyo hapa, Yuda 7, ndime 7. Mwamuna ndi mkazi, kubweretsa malumbiriro achikwati, kuwaswa iwo, kutsatira thupi la chilendo, mvetserani. Ndipo monga Sodomu ndi Gomora, ndi mizinda yozungulira iwo muchikhalidwe chomwecho anadzipereka okha kuchiwerewere, kutsatira thupi la chilendo. Mukuona o oh, chiwelewele kutsatira thupi la chilendo zaikidwapo ngati za zitsanzo za kuzunzika ndi kubwezera ndi moto wa muyaya kumeneko ndi kunyeketsedwa ndi kuthana nazo kuno nthawi ina kale mu Los Angeles ine ndinali kudikirira kapena ndinali uko kumabwalo a misasa ine ndimaenda chokwera mseu ndipo dona wa mngono mtsikana wa mngono wokongola wokongola kwambiri amakwera mu mseu ndipo ine ndinaganiza iye ayenera kuti akupita kukanema ndipo iye anali atavala zovala zodziphererera basi pafupifupi ma inches 6 kapena 8 kutsogolo kwake ndi chiyaliyali chaching'ono 3 inches kapena 4 chikulendewera ndipo mwamba mwake pathupi lake kachigamba kakang'ono basi kongokwanira kuti iwe ukanakhoza kukakwinya ndi kuphimba gawo lililonse laiko muchibhakira chako kakulendewera momuzungulira iye mbali iyi atavala chipewa cha mnyama taolisha ng'ombe ndipo atavala jombo zokhala ndi mphonje pa izo ndipo wodolola kwambiri ine ndimatha kuona mnyamata aliyense akuponda mabuleki ndi chilichonse kuti amuyimire iye akuyenda mozithyolathyola pa msewu ndipo ine ndinali kukonzekera kuti ndikhotere kubwalo la msasa ndipo ine ndinakwera kulowera kumabwalo a msasa ndipo ine ndinayamba kupotoloka kuti ndizibwerera ine ndinaganiza kuti ndiime ndinati dona wa mng'ono ine ndikufuna kuti ndiyankhule nawe mu dzina la ambuye wathu yesu kristu ngakhale iwe uli mtsikana wokongola palibe kukayikira za zimenezo ngakhale iwe uli ndi maonekedwe amene mwina mwake iwe ukufuna uzimva mabuleke akulira kodi iwe ukuzindikira kuti mzimu umenewo umene ukukupangitsa iwe kuti uzichita zimenezo udzakutengera iwe ku gehena ya mdyerekezi kumene iwe udzakazunzike kudutsa mibado imene ili mkudza kodi iwe ukuzindikira kuti thupi lokongola laling'ono loumbidwa limenelo ndi masaya okhazikika bwino amenewo ndi tsitsi ndi zina zotero ndi milomo yofiira mwina mwake mu miyezi ina 6 mphutsi zidzakhala zikukwawira mkati ndi panja pa thupi loumbidwa bwino limenelo kunja kuno mufumbi ndipo solo imene ikukhala mmenemo lero ikakhala muchizunzo cha mdyerekezi ndiye china chake chinandiletsa ine ngati kuti mulungu akuti ngati iwe uti uchite zimenezo iwe akakutsekera iwe uko mundende mukuona ndi zimenezotu kenako ine ndinamaona bili akutuluka ndi kundisonyeza inali nthawi yoti ndizibwera ine ndinawamva iwe akuimba kungokhulupirira oh my anthu angalodzedwe bwanji mu zinthu ngati zimenezo ndi chifukwa chakuti iwo sakuwalabadira mawu a mulungu ndipo chinthu china ndi azitumiki amene ali kuseri kwa sanja amene amathandizira mu mabungwe awa amene amawerenga iwo ndi kumawadziwa iwo amaletsedwa kuti anene chilichonse chokhudza iwo chifukwa iwo athamangitsira mpingo wawo kutali kwa iwo akatero ndipo matchalichi akufunafuna mamembala koma mulungu akufunafuna oyera obadwa kachiwiri a mulungu wamoyo amene atadzawale ngati nyenyezi Mulungu tithandizeni ife kuti tikhale ona mtima ndi kumanena choonadi chimene Yesu Kristo ananena. Koma ndilo tsiku limene ife tikukhalamo. Ndizo zizindikiro zimene Yesu anati zikanadzakhala. Ndipo ife tikuziona izo pamaso pathu pomwe. Taonani, tsopano, ndipo Yuda mutu wa 7 kachiwiri, Sodomu ndi Gomora. Oh my, chinthu chopsa bwanji. Osakwatira kwa akazi, kutsatira thupi la chilendo. Mwamuna amene ali wokwatirana ndi mkazi wake iwo si aliso awiri iwo ali mmodzi ndipo mwamuna amene anga maende ndi mkazi wina iye pompopompo akudzirekanitsa yekha kwa mkazi wake ndipo mkazi amene anga maende ndi mwamuna wina iye ndi wakufa kwa mwamuna wake iye akukaniza thupi lake lomwe iye wazidula kuchoka kwa iye uko mkulondola pa tsiku la chiweruzo akuyenera kuti adzaka yankhe zimenezo Koma lero iwo sakufuna kuti amve uthenga ngati umenewo anthu sakufuna kumva zimenezo iwo amafuna kuti azigirigishidwa mmakutu mwawo ndendende zimene mzimu wa yera unandiuza ine tsiku limene ine ndinayika mwala wapangodya uja kumeneko unanena kuti lalikira mau uchite machawi munyengo yake osati munyengo yake pakuti nthawi idzafika pamene osadzapirira chiphunziso cholamitsa Koma monga mwezisiriro zawo zomwe adzadziunjikira kwa iwo okha pamodzi aphunzitsi okhala ndi makutu oyabwa ndipo adzatembenuzidwa kuchoka kuchona adi kupita kunthano anati masomphenya akachoka iwe uwerenge Timoteo wachiwiri folo anati usayiwale Timoteo wachiwiri folo ndipo pamene masomphenya anandichokera ine nditaima pomwe apo pa 7th street mnyamata wa zaka 19 zakubadwa nditaima pamenepo liu la mulungu linayankhula mchipindacho ndipo iye anati Timoteo wachiwiri folo Ndizo ndendende zimene izo zinadzakhala. Mugona. Nthawi dzafika imene iwo sadzapirira chiphunzitso cholamitsa. Anthu amafuna china chake, a Pentecost amafuna china chake chimene chingakhoze kuasisita iwo pamsana ndi kualola iwo kuti azikhala momwe iwo akufunira. Ndipo iwo akhoza kuimbalimba, kugunda fote pamphindi ndi kumalumphalumpha ndi kuvina pa izo. Ndipo akazi kumachita mmene iwo amafuna kuti azichitira ndi amuna mwanjira yomweyo. A Presbyteria, a Methodist, a Lutheran ndi a Baptist kuli anthu ambiri oona mtima mu mabungwe onse amenewo. Ndiko kulondola ndendende. Koma kachitidwe kameneko kawapanga iwo kuti akhale omangidwira pansi kwambiri mpaka kuti iwo amaganiza kuti bola ngati iwo ali achali chichimenecho ndipo dzina lawo lili pa mabuku amenewo kuti iwo akupita kumwamba. Dzina lanu pa buku kuno pa dziko la pansi silitanthauza zimenezo kwa Mulungu. Dzina lanu liyenera kuti lilembedwe mu mbuku la moyo wa mwana wa nkhosa ndi magazi a Yesu Kristu kuti machimo anu akhululukidwa uko mkulondola koma iwo amafuna mtundu umenewo ndiwo mtundu wa zibusa amene iwo amawafuna aziro wamo iwo samafuna china chilichonsecho ndipo pamene mulungu mmasiko tsirizano wagwedeza mphatso iliyonse ya umulungu imene yavomerezedwa mu Bible mphatso iliyonse imene Yesu Kristo anailonjeza mphatso iliyonse ndi chizindikiro chilichonse ndi chizindikiro cha nthawi yotsiriza chilichonse chilichonse chimene chinalonjezedwa mu Bible ili momwe ine ndingathe kuonera ine mwini chagwedezedwa kale pamaso pa fukoli ndipo ilo likugwerabe choloza ku Gehena molimba mmene ilo lingapitire kuwauza iwo athamangabe muli monse ndiloleni ine ndingotenga malemba ena pang'ono onjezera apa ndi sanatseke chabwino oh kuyikidwiratu kuchionongeko cha muyaya ndi chimene iwo ali Bible limatero Fuko ili likukhala mu chivundi chomwechi. Chivundi chakhalidwe chomwechi, fuko ili lili mu zimenezo usiku uno. Inu mukudziwa zimenezo, iyo sinthabwala, izo singambakamwa, ndi choonadi. Genesis 6:12. Thupi lonse linali lovunda. Munthu amayenda mnjira yake yomwe, mukuganiza kwake komwe, kusalabadira malamulo a Mulungu. Umo ndi mmene munthu akuchitira lero. Munthu sakufuna kuti azimvetsera kumawu a Mulungu. Anthu sakufuna kuamva iwo. Iwo akufuna kuti aziyenda munjira yawo. Yezebeli anakana kuti amvere mawu a Ambuye. Iye sakanafuna kumuyitana mlaliki oneka mosasuka ameneyo Eliya mbusa wake. Koma iye anali mbusa wake muli monse. Kulondola. Mulungu anamutumiza iye ndipo iye anaufuula uthenga wake. Ngakhale osaphunzira iwo sankadziwa kumene iye amachokerako kapena kumene iye amapita iye anabwera poonekera ndi mawu a Ambuye Iye anatumiza utenga wake umene iye analalikira ndipo iye anatsutsa chilichonse chimene chinalipo chochedwa chimo kuti Yezebeli wamakono ameneyo anali atawasintha ndi kuwalodza anthu pansi pa ufiti wa mphamvu zake kufikira kuti fuko lonselo linavunda. Ndipo Eliya anayima yekha kunja uko pa phiri. Mulungu anati, Eliya usaganize zimenezo, ine ndili nawo 7,000 kumusi uko amene aliona mu mtima apobe. Icho chinali chikoka chake chachiwiri. Ndipo chachitatucho chinabwereranso kwa iwo. Koma kumbukirani, Mulungu anali wachifundo. Ndipo iye ndipo uthenga wa Eliya unatsutsa kambado kosakhulupirira ako. Uthenga wa Noa unachusa kambado kameneko ndipo unabweretsa chiweruzo pa iwo amene anakana kumva iwo ndi chiwombolo kwa iwo amene anakhulupirira iwo. Ndipo monga izo zinali mu masiku a Noa chotero izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Genesis 6 kusalabadira malamulo a Mulungu. Iwo amati malamulo a Mulungu. Mawu a Mulungu akunena lero kuti mu Baibulo. Tsopano mvetserani, ine sindi kunena izi kwa munthu wina aliyense. Ine ndangokhala ndi udindo ngati mbale wanu. Ine ndangokhala ndi udindo wokuuzani inu choonadi chonse. Monga Paulo woyera wankulu ananena sanachoke, ine sindinaleke kukuuzani inu uphungu wonse wa Mulungu. Tsopano Bible likunena lero kuti akazi asadule tsitsi lawo. Ine sindi kusamala ndi alalika ngati amanena kuti zimenezo zili bwino ndi zolakwika. Ine sindi kusamala ndi mipingo ingati imaima ndi zimenezo. Bible likunena be kuti izo ndi zolakwika. Ndi chamanyazi kuti iye achite zimenezo. Koma iwo akupitilira kumachita zimenezo muli monse. Akupitilira be. Kodi iwo akuchita chiyani? Malingaliro awo omwe. Kumadzipanga okha kukhala okongola. Iwo amaganiza kuti iwo ndi okongola. Mawu a Mulungu amachenjeza. Iye sadzachita zinthu izi. Iye asavale chovala chilichonse kapena chachifupi kapena chilichonse choyenera mwamuna. Koma iye akupitirirabe chimodzimodzi basi kuyesera kumuletsa iye. Mukuti ndiye inu mukukuwa chiyani mbale Branham? Kodi inu mukupitirira ndi chiyani? Bwanji anthu ngati inu ndibwino ngati inu. Ine sindi kusamala zimenezo. Ine ndikusamala zimene anthu akuganiza. Tsopano musandimve ine molakwika. Koma ine ndimakhala ndi chidwi mu zimene Mulungu akuganiza. Ndipo awa ndi mawu ake. Eya, iwe ukamuza iye kuti ndi zolakwika kuchita zimenezo, iye apitirirabe pomwepo ndikukachita zimenezo muli monse. Mukuona chifukwa chiyani? Akazi mu Chikristu chonse akuchita zinthu izi, ndipo mpingo sukuoneka kuti ukusamala za izo. Chifukwa chiyani izo zikutero? Ana amuna a Mulungu agwera chisiro cha thupi la mkazi ndi magazi. Ndipo akumukana Mulungu kumene ndi magazi amene anawagula iwo kuti awalekanitsa iwo ku zinthu zonse zonyasa izo. Amen. Ndicho choonadi. Chotero ndithandizeni ine Mulungu. Ndicho choonadi. Kuyesera kuti umuletse iye. Inu mukuganiza kulalikira kwa Noa kunali ndicho chinga chilichonse? Ayi bwana. Koma ndichiyani chimenecho? Ndi liwu. Liwu. Ndipo pamene ife tonse tidzayitanidwire kuchiweruzo. Utenga omwe umene ine ndikulalikira usikuno udzakumana nane ine kumeneko mawu ndi mawu. Ndiyeno inu mudzakachita chiyani? Ndikuwala kofira kothwanima. Iwo ali ndi nthawi. Mutu watonde pakati pa akazi. Ife titero. Ife tingokhazikitsa ichi chifukwa cha ichi chokhala akazi. Ndipo inu mumadabwa chifukwa chiyani ine nthawi zonse ndimafuula motsutsa izi? Tsopano ine ndiyika nditenga ambiri, malemba ambiri ndiwaponyera umu apa ndisanatseke, ndipo ndikuonetsani inu chifukwa chake. Ndipo ndi chifukwa chake ine ndiyenera kukhala woona kwa mawu awa. Ndipo wantchito aliyense wa Mulungu akuyenera kukhala woona ku mawu. Inu mukuyenera kukhala, chifukwa pakuyenera kukhala liwu pena pake likufuula motsutsa izo. Ine sindikusamala chimene ena onse aiwo akuchita, inu mulibe chowayankhira iwo. Inu mudzakayankha ngati munthu panokha. Inu simudzakayankha ngati wa Methodist. Inu simudzakayankha ngati wa Baptist kapena wa Pentecostal. Inu mudzakayankha ngati munthu panokha kwa Mulungu chifukwa cha moyo wanu omwe. Ndipo ife tikuona zizindikiro izi. Ndipo komabe iwa kupitirirabe kumachita izo. Kumuza iye kuti ndizolakwika muone zimene iye anganene. Mutu watonde. Ndizo ndendende zimene Eva anachita. Eva ankadziwa bwino lomwe kuti asachite izo. Iye anatero. Iye anali ndi mawu a Mulungu. Anati tsiku limene iwe udzadya zake, tsiku limenelo iwe udzafa. Chabwino nchifukwa chiyani anachita izo? Iye ankafuna njira yake yake. Ndipo akazi angadulirenji tsisirawo. Chifukwa chiyani kuti akazi akuvala zovala izi? Ndipo Bible likunena kuti ndizo ndende basi zimene iwo akuyenera kuti achite. Ndi chinthu chimene iwo akuchita, iwo onse atsutsidwa. Ndende. Koma chifukwa chiyani iye akuchita izo? Iye akungozikonda yekha. Inde Bwana, iye akhala ndi njira yake. Ndipo mpingo sukunena chilichonse cha izo. Ndipo mpingo ukuyenera kukhala mkwatibu wa Yesu Kristu. Ndipo sukunena chilichonse cha izo. Kumuza mmodzi wa iwo za izo, inu mukudziwa zimene iwo amanena. Pafupi kunena kuti palibe Bible lakale limene lingaime pa njira yanga kundilepheretsa kuti ndisasangalale. Tsopano ndende basi. Iwe ukawauza iwo kuti izo zinalembedwa mu Bible. Oh, iwo mwina sanga nene mawa amenewo, koma ndizo zimene iwo amafotokoza. Kodi inu munayamba mwamvapo kunena kwakale kuja, zochitika zimayankhula mokweza kuposa mawu? Chabwino ndiye zimachita izo. Zochitika zimayankhula mokweza kuposa mawu. Zilibe kanthu kuti umanena chiyani, moyo wako umayankhula mokweza kwambiri kufikira kuti iwo samatha kumva umboni wako. Monga ine ndinanena mawuno, muzingolumpha monga momwe inu mukukhalira moyo. Mukuona, zochita zanu zimayankhula mokweza kuposa mawu anu. Ndipo inu mukhoza basi kungobwera apo ndi kunena izo, chifukwa mawu awo omwe amayankhula, mawu anu zilibe kanthu zomwe iwo ali, zochita zako zimayankhula chimene iwe uli. Ngati iwe uyankhula chilichonse chosiyana ndi chimene iwe uli kwenikweni, izo zimadzakhala achinyengo. Yesu anati, inu achinyengo, inu munganene bwanji zinthu zabwino, pamene kuchokera mu mtima mumayankhula, kuchokera mu mtima kamwa limayankhula. Mwaona, iwo amanena china chake chimene iwo samatanthauza. Ndipo akazi chomwecho amanena izo. Oh my, ndisangalale ine. Chikuchitika ndi chiyani? Kuchokera pa ukwati, apa pali malo ena mu Bible. Pa ukwati pamakhala lumbiriro kumvera. Ha, ndizimvera. Ha. Wosunga pa khomo, wangwiro, wantchito zabwino. Iye amakuseka pa nkhope yako ndipo amapita kopangira paudala ofesi ya wina wake. Mwamuna wanga ine ndikukayika zimenezo. Ngati mphamvu izi lero, chitonzo chotero, wayika akazi mu ntchito ya polisi. Ngati izo si chilemba cha kuvunda pakati pa mzinda uliwonse. Pamene amuna ambiri sali pa ntchito ndipo akuwayika akazi amenewo uko. Pamene Bible linati iye akuyenera kukhala pa khomo ndi kumasamalira mwangwiro pa khomo. Koma iye akumasunga mabuku onse a Bwana ndi anu nawonso. Inde, uko nkulondola. Ine sindikukamba za akazi abwino tsopano. Ine sindikuponyera izi kwa inu akazi amene muli akazi au Mulungu. Mulungu akudaliseni inu. Zimenezo zili pa tepi kapena pali ponsepo. Koma ine ndikukamba za pamene inu mumpeza mmodzi woteloyo, inu mumakapeza 1500 mbali inayo. Iwo sanga mvetsele kumawu. Sungani Bible lanu. Muzilalikira ilo kwa inu eni. Ife siti mafuna kulimva ilo. Ndizimvera ho. Iya koza kunena izi. Inu mukanene nkhani za Bible zanuzo kwa wina wake. Musungire Mulungu wanu yo kwa wina wake. Ndipo mundisiye ine ndekha. Kodi inu mukundifulira ine chiyani? Ine sindinakufuseni inu kuti munene zinthu izi, ine ndikudziwa, koma Mulungu anatero, mukuona, chotero ndizo zonse. Chotero iwo akufunditsabe njirayo. Chimodzi monga momwe iwo anachitira mmasiku ambuye, chimodzi monga momwe iwo anachitira mutsiku limenelo, chomwe chonso iwo akuchita lero. Chimodzi basi, izo sizinasinthe, izo sizikusintha, izo sizidzasintha. Kupulikira kwa chinyamata pomaliza kukwatenga anake. Ndende ikumatenga gao la akazi ndi amuna, ndipo Gehena ikutenga chinthu chonsecho, ndizo kulondola ndende. Pomaliza ikuameza iwo onse. Ndipo kulalikira kukuoneka ngati kukudutsa pamwamba pa misana yawo. Iwo samamvetsera nkomwe kwa iwo akhala ndi zawo. Iwe ukhoza kuwauza iwo kuti Bible limanena izi, iwo amati sungani Bible lanulo. Ife tikhala ndi chisangalalo chathu. Ine ndikukonza kumva ena inu azilongo mukunena tsopano, mwina mwake osati pakali pano, koma ndikukumvani inu mukunena. Ndani ine kumumvera mwamuna wanga? Ha. Ine ndimupangitsa iye andizindimvera ine. Koma pamenepo ndi pamene inu mukulakwitsira. Muzikhala pa khomo wangwiro. Ine sindikusamala chimene Bible limanena za izo, inu mundisiye ine ndekha. Mvetserani mlongo, izo kunalibeko mbuyo mumibado ya mdima, ilo ndiliu lalero. Izo sizina chitike nkomwe mochuluka kwambiri mchigumula, izo zikuchitika lero aponso, ndicho chinthu chomwecho. Ndiponso iwa akuti, ndine mkazi wa makono, ine ndimakhala mu America. Chabwino, zimenezo sizi kusiana ndi kukhala mu khola la nkhumba. Izo sizi ngapange kusiana pang'ono kwa Mulungu kumene iwe umakhala. Iwe uli chimene iwe uli mu mtima mwako, uko mkulondola. Ndipo musaganize Mulungu kuti ndinu wa makono kwambiri, kuti ndinu mmodzi wa akazi za makono awa, monga inu mukufuna kunenera lero. Ndinu ochokera kutali mbuyo uko, monga mwa Bible ili, mumibado ya ndima, munthawi ya chigumula, munthawi ya Noah, ndipamene iwo anka chita chinthu chomwecho. Chotero inu simuli ama kono kwambiri kuonjezera hapo, kodi inu muli, mukuona. Umo ndimo mwe iwo anka chitira mudziko la chigumula, mukuona. Ndipo ndimene iwo akuchitira lero, chotero ukuyenera kukhala mbado wa mdima kachiwiri, tabwereranso mu mdima wa ukulu kuseri. Ndipo mwamuna iwe amene unga mulole mkazi wako kuti azichita zimenezo. Iwe sulinso ana amuna amulungu. Ai, iwe ulingati unagwera mu Sodomu, uko mkulondola. Kulolera akazi azichita ubwana pa iwe. Oh my. Ine sindi kudziwa kuti ndinenei chikapena ai. Ine ndibwino ndilambalale gawo ili. Koma chabwino izi ndizoopsa. Koma zonsezo kumbado uno umene ife tikukhalamo. Inu mukuona kuwala kofira kumene kukuwala kukuthwanima. Lipenga la Ambuye lidzalira ndipo nthawi sidzakhala ponso, ndipo mmawa udzawala kwa muyaya wowala ndi wokongola. Ndiye osankhidwa ake adzasonkhana kuchokera mfumbi mthaka kupita kwawo kuseri kwa thambo. Oh, lidzakhala tsiku lotani limenelo. Chabwino. Oh, inde kubwelera ku Sodomu. Musa dandaule pali bomba la Eli kudikilira kuti lidzayeretsepo zonsezo uko mkulondola. Kuyeretsapo dziko lonselo, ilo lidzachita zimenezo. Ndipo kenako ilo lidzakonzedwanso kachiwiri monga ife tinaona pansi pa chisindikizo cha sikisi. Kwa gulu lomboledwa la anthu amene analandira Ambuye Yesu, amene akhala mkhrisitu, amene agulitsa nkhawa zawo ndi mafashoni awo a dziko lino, ndipo abwera kwa Yesu Khristu. Ndipo akuyangana kwa iye, ndi iye yekha mu programu yake yodzichepetsa yophweka, kuti abwere ndi kudzakhulupirira pa iye ndi kulandira moyo wa muyaya. Ndipo ngati inu munena kuti inu muli ndi moyo wa muyaya, ndipo osagwirizana ndi Bible ili, moyo wanu wa muyayawo si moyo wa muyaya umene Mulungu amapereka. Inu mwanyengedwa ndi imfa, ndipo sati ndi moyo, uko mkulondola. Sopano, oh, muziopa Mulungu ndipo musunge mawu ake, pakuti ili ndilo lamulo la thunthu. Kuwala kofira kukuthwanima, ndipo nthawi yayandikira. Monga izo zinali mu masiku a Noa, mwaona, iwa anatenga chinthu chovomelezeka, ndipo anachipotoza icho. Iwa anatenga kudya, ndipo iwa anatenga kumwa, ndipo iwa anamanga nyumba. Ndipo iwa anayika zinthu zina zonse izi, ndipo anazipotoza izo. Tsopano Yesu akuyembekeza kuti ife timange khomo, mwaona? Koma tango yangana ni zimene zachitika mu zimenezo. Kudya, iye akuyembekeza kuti ife tizidya uko mkulondola. Tayangana ni zimene zachitika mu zimenezo. Kumwa, ife tikuyembekeza kumamwa madzi athu ndi chilichonse chimene ife tiyenera kuchita. Koma malo mwa zimenezo iwa azitengera izo mu zakumwa ndi mowa ndi chilichonse ndi mapwando kubweretsa monso akazi awo. Mukuona? Nanga bwanji kuchulukana kwa chiwelengero monga zinali mmasiku a Noa. Nanga bwanji kukongola kwa akazi kukuchuluka mopitilira mochulukira chulukira. Mukuona? Kuwala kofira. Nanga bwanji nthawi imene akazi ati adzabwere pamene iwo ati adzakhale momwe iwo analili. Amutu odzikweza ndi chilichonse sunga wauze iwo kalikonse. Kuwalalikira mawu kwa iwo, iwo azipitirirabe kumakachita izo muli monse. Mukuona? Chiti chidzachitike nchiani, chimodzi-modzi basi monga izo zinali mmasiku a Noa. Tsiku lina chitseko cha chisomo chidzatsekedwa. Ndiye lemba limati kachisi adzakhala wautsi. Izo zikutanthauza kuti wopembedzera watulukamo mmenemo. Ndipo bola ngati mwana wa nkhosa akanali mmenemo. Monga ine ndinanena mawuja kapena kwina kwake ine ndimalalikira. Kuti bola ngati mwana wa nkhosa akanali mmenemo kuti azipembedzera chifundo chikanalipobe. Koma ndi chitsimikiziro chotani chimene ife tili nacho pamene ife tikuona kuti sitima ili kale mu zimango. Pamene ife tikuona kudza kwa Ambuye kuthwanima kwa kuwala. Mmene ine ndingayankhulire za zinthu zosiyana-siyana, monga ife tikudziwa kuti iye analonjeza kuti adzazichita kuno mu masiku otsiriza. Ndipo ife tikuziona izo pamaso pathu pomwe. Ndiyeno ife tikuona lathu phunziro ili usiku uno la kuwala kwina kofira kukuthwanima. takupitilira pakati pa akazi athu ndi zinthu mmene iwa kuchitira. Ife tikuziona zikulozera mzati uli onse chilichonse singano iliyonse na mlondola aliyense zayikidwa molunjika kukudza kwake. Ife tili pa mapeto kulibeko china chilichonse chimene ine ndikuchidziwa kuti chichitika koma kudza kwa Ambuye. Ndiyeno mzanga wokondedwa amene uli kunja kwa Kristu, kodi iwe ukuganiza chiyani za izi? Kodi iwe ukungopumula muona mtima mzanga? Ine ndikufuna kuti ndikufuse iwe fuso lophweka. Kodi iwe ukungopuma pa zogirikisha za zingono zina zimene iwe unali nazo, kapena zina mwina make china chake chimene iwe unali nacho? Mwina make iwe unasangalala nthawi ina ndipo unavina pa malopo nsepo, monga ambili anthu achiyelo ndi a Pentecostal ndi a Nazarini ndi a Pilgrim Holiness. Iwo amakhulupirira kuti ngati wafika posangalala kwambiri nkuvina kuti ndi chimenecho. Ndipo kenako nkukadula tsitsi lanu, kukavala makabudula. Kodi mzimu woyera ungakupangitseni inu kuti muzichita zimenezo pamene iwo umatsutsa izo mu Baibulo? Nanga bwanji inu amene mumati chabwino ine ndine wachalichi, ndine wa Pentecostal, ndine wa Methodist, kapena chilichonse chimene ine ndili? Ndine membala, amayi anga ndi membala wokhazikika wachalichi. Ine ndakhala ndili membala wokhazikika. Ndipo mzimu womwewo umene uli pa inu ukukupangitsani inu kuchita zinthu zimene Baibulo ili limazitsutsa kuti inu musamachite. Mukuona? Inu mukuti ine ndinayankhula mmalilime mbale Branham. Tsopano inu musagwiritsitse zimenezo. Ine ndinayankhula ndi malilime, ndipo umenewo ndi umboni wa mzimu woyera. Ngati moyo wanu, ngati inu mungamametebe tsitsi lanu, ngati inu mungamachitebe zinthu izi Baibulo limati musamachite, inu mukhoza kumayankhula ndi malilime masana onse ndi usiku, ndipo izo zikadali zopandabe chochita ndi Mulungu. Mtengo umadziwika ndi chipatso chake. Ine ndikukalamba, ine ndikudziwa zimenezo. Tsiku lililonse ine ndimakhala ndikuphwanya kwa mthupi kwatsopano ndikupweteka. Aliyense wa ife timatero, inu mukhozanso kunena choonadi. Ine ndinaganiza Mulungu musandilole ine. Chimodzi cha zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndikumuona mwamuna kapena mkazi amene sanamulandirepo Kristu, ndipo amangokhala membala wa chalichi chakale cha ndere kunsana, wankhanzapo kumuposa Satana mwini wake. Ndikumuona iye kunja uko ndi china chake chakale cha ukali chabwino. Ine ndikukuuzani inu, ine sindikhulupirira muchilichonse. Mulungu sangatero. Ndizo ndiye kolona woyipitsitsa amene Satana angauveke moyo. Mkazi wokalamba wokwiya wapafupifupi usinkhu wa zaka 60 kapena 70 zakubadwa, wokhala ndi mafuta akulendewera mkhwapa mwake ndi makwinya pa nkhope yake yonse, ndi tsisi lake lometa mu mitundu 4 kapena 5 yosiyanasiyana, ndi kumadzifinyikiza yekha pansi mukabudula wang'ono. Ngati kumeneko sikuvekedwa kolona ndi Satana, ine sindinayambe ndakuonako iko kapena munthu wina waukali wokalamba. Oh Mulungu, ine ndikudziwa ine. Ndipatseni ine chisomo kuti ine ndisamadandaule konse. Ndipo ine ndikufuna moyo wanga Ambuye, ine ndikufuna moyo wa anthu anga. Mulungu pelekani kuti moyo wathu ukhoze kuvekedwa kolona. Zilibe kanthu kaya ife tizizunzika, chilichonse chimene chingamachitike ndi angati amene andiwukira ine. Ine ndikudziwa chinthu chimodzi ichi mmoyo wanga pamene ine ndikukalamba. Abwenzi anga, mtsinje kuseli kwanga posachedwapa ukhala ukuuma uzichepera pamene ine ndikupita motsika msewu. Ndipo ine ndikudziwa chinthu chimodzi, izo zidzachitika pakapita kanthawi kuti sipadzakhala aliyense adzabwere kwa ine ndikuti kudzandifusa ine langizo. Iwo amene akundidziwa ine mu masiku anga ubwana adzakhala atapita ngati ine ndidzakhalebe moyo. Abwenzi anga adzakhala akuchepera pamene ine ndikukalamba tsopano. Ndipo ine ndikudziwa kuti tsiku lina ine ndikuyenera kuti ndidzafe. Ine ndikuyembekeza kuti Mulungu sadzamulola Satana kuti adzandiveke ine kolona ngati nkhalamba ya ukali munthu wosayanjanitsika. Ndipo mkazi wanga, mkazi wokalamba wokalipa, kapena mkazi wanu, kapena inu mwanjira imeneyo, ine ndikupemphera mbale kuti mioyo yathu idzavekedwe kolona ndi zipatso za mzimu. Chikondi chimwemwe kuleza mtima kufatsa chipiriro choonadi chikhulupiriro mwa mzimu woyera. Moyo wanga ukupyapyala. Pafupifupi zaka 35 zapitazo ine ndinayima paguwa kuno ngati mnyamata wang'ono. Usiku uno ndine wokalamba wadzitsira imvi ndi mutu wadazi mapewa akugwa, ine ndikufowoka. Moyo wanga ukutha, ndipo minyewa ikukhala yokhakhala imene ine ndikuyenderapo. Pamene ine ndikupitilira kutsika mu mtsinje, abwenzi anga akuchepera. Ndipo pakapita kanthawi zidzafika pamalo mwina mwake amene ine sindidzazimva kukoma nyimbo monga ine ndinkachitira. Ndipo mwina mwake zidzukulu zanga ana adzayenera kunena kuti musawapangitse manjenje agogo amuna. izo zikweza kudzafika kuzimenezo ngati ine ndikhale moyo. Ndiye ine ndidzakhala ndikutsika kufikira ine sindidzamata kudzuka kuchoka pa mpando wanga. Ndiye mawawina chifunga chidzalo wa mchipinda, ine ndidzayenda kuwoloka malire wa kuimfa kuti ibwere idzanditenge ine. Iye akhoza kokha kunditenga ine padzanja ndi kudzanditsogolera ine kwa Ambuye wanga. Iye siwo ndiyendetsa wanga wa ukapolo. Ine sindine kapolo wake, iye ndi kapolo wanga. Kristu anandigonjetsera imfa ine. Ndipo chinthu chimodzi choka chimene yanga te kuchita ndi kundikokera ine mukukhalapo kwa ondipanga wanga pamene msasa wa pa dziko uno udzapasuka. Mphindi imene mayi akukonzekera kuti akhale ndi khanda, inu mukuzindikira ine sindikusamala kuti iye wakhala wankhanza bwanji ndi woyipidwa bwanji. Inu mukudziwa kanthawi mwana ameneyo asanabadwe amayiwo amakhala wofatsa. Nchifukwa chiyani zimatero? Pamene minyewa ya ing'ono iyo muchibelekero chimenecho ikugunda ndi kumalumpha monga choncho, pamakhala thupi la kumwamba likudikirira ilo. Ndipo pamene abwera kuchokera kwa mayi, adokotala kapena amzamba, aliyenseyo amene amakhalapo kuti amutenge iye ndi kumudzidzimutsa iye, kumumenya mbama iye, kumugwedeza iye, kapena china chake. Ndipo kenako iye amakoka mpweya wa moyo, ndipo mzimu wa ng'ono wa ungelo umabwera mwa iye mpweya wa moyo, ndipo iye amadzakhala solo ya moyo. Ndipo pamene ife tikhala ndi Kristu mu mtima wathu, ndipo Kristu nakhala weniweni mu mtima mwathu, ndi khanda laling'ono. Ngati msasa wa pa dziko uno upasuka, Yesu anatero mu Yohane 14 potseka ine ndinena izi. Iye anati, mitima yanu isavutike, ngati inu mwakhulupirira mwa Mulungu, mukhulupirire mwa ine. Pakuti mu ufumu wa Atate anga alipo akachisa ambiri. Ine ndikupita kukakukonzerani inu malo. Pamene msasa wa pa dziko upasuka, ife tili nawo wina. Ine ndipita ndipo ndikakukonzerani inu malo kuti kumene ine ndili kumeneko mukakhale inunso. Akufuna kukhala ndi iye. Ndiye ine ndikudziwa monga mwana wa ng'ono uyu amalilira kubadwa kwatsopano pamene akuumbidwa. Pamene moyo wina wonse ukuchokapo, moyo wa chivundi wonse ndi chilichonse zapita. Pamenepo izo zidzatengera china chake kuti chidzandidzidzimutse ine. Ndipo izo zimatengera imfa. Imfa imakupatsa iwe kudzidzimutsako pamene iyo ikukukantha iwe, koma iyo imangokubadwitsa iwe kachiwiri mu ufumu watsopano, kupita kumbali nayo kumene kulibe kudwala chisoni ukalamba kapena chilichonse. Mulungu tithandizeni ife. Motani mzanga, kodi iwe ungachika ne china chake chonga chimenecho ukuona kuti palibe ziyembekezo mu dziko kunja kwa Yesu Kristu? Kuwala kofira kukuthwanima. Mafuko akusweka, Israeli akuuka, zizindikiro zimene Baibulo linaneneratu. Akazi kudula tsitsirawo, kuvala zazifupi, kuwala kofira kwa yatsidwa. Mwaona? Masiku a mitundu akwanira, ndizoopsa zitachuluka, bwererani oho mwazika kwanu. Tsiku la chiwombolo layandikira, mitima ya amuna ikulephera mwamantha. Dzazidwani ndi mzimu, nyali yanu muikonze iwale. Yang'anani mwamba, chiwombolo chanu chayandikira. Ine ndimamukonda iye. Ine ndikufuna kuti inu muzimukonda iye. Ndipo pamene ife tikuyera mitsamitu yathu kwa kamphindi chabe mumawa pemphero potseka, kuwala kofira kukuthwanima, chisonyezo chayaka. Kudza kwa Ambuye kwayandikira. Iye akuyankhula ndi mafuko, iye akuyankhula ndi anthu, iye akuyankhula kudzera mu zizindikiro ndi zodabwitsa. Monga ife tinamutengera Sodomu, ndikuonetsa momwe mngelo amene anabwerera kwa Abrahamu. Zizindikiro zimene iye anachita, basi moto usanagwe, ife tikuziona zimenezo. Iye anati, mumasiku a Loti iwo anamanga, iwo anagulitsa. Tiyang'anani pa izo lero. Ndipo monga masiku a Noa, akazi kukhala okongola, ana amuna a Mulungu kugwa, thupi la umunthu likupembedzedwa mu maonekedwe a akazi. Ndi zinthu zonse izi zimene zikuchitika zimene ife takambapo usiku uno. Kuwala kukuthwanima kudza kwa Ambuye kwayandikira. Kodi inu mukanalibe membala wa mpingo? Kodi inu mukutsimikiza mzanga? Kodi inu mukudziwa bwanji kuti inu mukhala moyo kudutsa usiku uno? Tayang'anani pa mbale we wayima pa mawu uno, mukamphindi akungotembenuka kuti agwirane chanza ndi wina wake anagwa nkufa mukanjira kake komwe. Mulungu sangakhoze kukhala wachifundo kwambiri kwa inu monga kukupatsani inu mwayi winanso. Inu simukudziwa kuti ndi miniti yanji imene mtima umene upange kugunda kwake komaliza. Taganizani za zimenezo. Kudza kwa Khristu kukuthwanimitsa zizindikiro zake. Tayang'anani pa izo. Taonani ngati zimene ine ndakuuzani inu usiku uno, izo zikhoza kusakhala zotchuka kwambiri, koma izo ndi choonadi. Ndi zimene Mulungu ananena, ndipo ndife pano. akazi sakufuna kukhala pa khomo. Iwo sakufuna kuti azisamalira mabanja awo. Iwo amangolemba ntchito wosamalira khanda ndi kumapita kunja kuphwando kwina kwake. Kupulikira kwa chinyamata, zinthu zonse zikuchitika. Kumadula tsitsi lawo, kuvala akabudula, kudziphoda, kuchuluka kukukongolera kongolera. Mwamuna ana amuna Mulungu akugwa. Ndi msampha woti Satana augwiritse ntchito ana amuna Mulungu kuti agwere mmenemo. Chimodzimodzi monga Yesu ananena, izo zikuyenera kuchitika, iye anati zidzakhala pamenepo, ndipo ndi izi apa. Iye anati pamene zinthu izi zidzafika pochitika, kambado kameneko sikadzatha. Ndipo zimenezo ndi zaka 40 kufikira zinthu zonse izi zitakwaniritsidwa. Taganizani za izo. Kodi inu mwangokhalabe membala wa mpingo? Kodi inu mwalakwitsa? Muyang'ane ndipo mufufuze moyo wanu usiku uno, amuna akazi. Dziyang'aneni nokha, muyang'ane pa zolakwitsa zanu zomwe. Bwanji muchikhalidwe chimene muli tsopano. Ngati Kristu akanakhala pa dziko lapansi akulalikira izi, inu mukuti ngati iye akanakhala, ngati ine ndikanamumva iye akulalikira zimenezo, ine ndikanalapa. Ngati inu mukanatero, awa ndi mawu ake omwe usiku uno, inu muchita izo tsopano. Ngati inu muli opanda Mulungu, ndipo inu mukudziwa. Oh, inu mukuti ine ndi wachalichi, ine ndinayankhulapo mu malilime. Ine sindi tsopano ife tikuyika pambali zimenezo. Dziyang'aneni nokha, mufufuze moyo wanu tsopano ndi mawu a Mulungu. Kodi ndinu munthu amene yoti akhoza kuchokapo ndi kuti ine sindi kusamala zimene Bible likunena. Mbale Branham, ine ndikuganiza inu mukulakwitsa. Si ine amene ndikulakwitsa. Ngati pali kulakwitsa kulikonse pa ilo ndi mawu. Ndipo inu simukumudziwa Mulungu panobe. Ndipo inu simuli otsimikiza kuti ngati Yesu atati abwere pa ola lino, kuti inu mungakhale okonzeka kuti muzipita. Chifukwa chiyani inu mukufuna muzizengereza, pamene inu mukuona kuti imfa yayandikira kwambiri, pamene mukuona kuti mapeto ayandikira kwambiri. Ngati alipo aliyense pano, ndi mitu yanu yowera mitsidwa tsopano, akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero pamene ife tikutseka. Mungangokweza mwamba dzanja lanu ndi kuti mbale mundipempherere ine. Mulungu akudalitseni inu Mulongo. Mulungu akudalitseni inu mbale Mulongo. Oh, chipinda chonse chino. Ndi zimenezo tiyeni tingochita kafukufuku pang'ono tsopano. Alongo inu tsopano, ndi chikhulupiriro chabwino chonse ndi chiyembekezo. Tangoganizani za izi. Kodi ine ndamumvera kwenikweni Mulungu? Kwenikweni khumbo langa lili pati? Mbale Branham, ine ndikuchitabe zinthu izi. Ine ndikumvelera bwino, ine ndikumvelera kusangalala. Kodi inu mukudziwa achikunja amamvelera mosangalala basi naonso? Inu mukudziwa munthu woledzera amakhala wokondwa chimodzimodzi chifukwa cha mowa, monga inu mulili chikoka cha mowa. Ndipo ngati inu mukusangalala ndi chilichonse chimene chili chotsutsana ndi mawu a Mulungu ndi mdyerekezi. Ngati inu mukuti ine ndimakhutitsidwa muchalichi changa, ndipo inu mumamva mawu a Mulungu akulalikidwa, ndipo osafuna kufanana ndiwo, inu mukudzodzedwa ndi chinthu cholakwika. Zilibe kanthu chimene kudzodza kwanu kuli. Ine ndawaonapo iwo akufuula ndi kulumpha ndi kukuwa ndi chilichonse, ndi kumwa magazi kuchokera muchigaza cha munthu, ndi kuyitanira pa mdyerekezi, ndiko kulondola. Akusangalala basi monga inu munayamba mwakhalirapo. Chikunja chimabereka za saikoloji zochuluka basi monga chilichonsecho. Kuwerenga kwa malingaliro, koma chokuchitikira cha Kristu ndi cha mtima, chimene chimasintha mapangidwe onse. Chimamusintha munthu kukhala cholengedwa chatsopano. Taganizani za zimenezo motsimikiza kwenikweni. Tadziyang'aneni nokha. Tangoganizani kalilole ali patsogolo panu inu mukudziyang'ana inu eni. Kodi ine ndineona mtima? Kodi ndine wodzipereka? Kodi ine kwenikweni mu mtima mwanga? Kodi ine ndimamutumikira Ambuye? Mukuti ine ndimatumikira iwo. Ndipo tayang'anani mkatimo akazi inu ndi tsitsirometa kuvala akabudula. Tayang'anani pa inu amene mumachita zinthu izi. Tayang'anani pa amuna inu amene mumawalola akazi anu kumachita zimenezo. Mumati kodi ine ndi mwana wa mwamuna wa Mulungu? Kodi ine ndi wachi Sodomu? Akazi inu mumati kodi ndinedi mkazi wa makono? Kapena kodi ndine wachigumula wina wake amene Yesu anati adzakhala kuno mmasiku otsiriza kenanso? Muziganizire zimenezo, mudziyang'ane nokha. Mukuona umunthu wanu omwe umafotokoza chimene inu muli. Mukuona? Ndipo ngati inu simukuchita bwino, kodi inu mungakhale ona mtima mokwanira basi kuti mukhale ona mtima tsopano? Kwezani dzanja lanu. Ndikuti Kristu, ine sindi kukweza dzanja langa kwa mbale Branham, kapena osati kwa munthu wina aliyense, koma inu. Koma ine ndikulakwitsa, mundikhululukire ine. Mbale Branham alonjeza kuti andipempherera ine, tsopano ine ndikukweza dzanja langa. Ndikuti Yesu ndichitireni chifundo usiku uno, ndipulumutseni ine chifukwa cha Kristu, ine sindi kufuna kuti nditayike. moyo onsewu inu mwandipatsa ine, chingakhale chinthu chopsha kwambiri ngati ine ndingaziponyere izo kutali. Pamene ine ndili ndi mwayi wopambana usiku uno, kuti ndione kwenikweni ndi maso anga omwe, kuti kuwala kofiira kukuthwani makumbali zonse, kudza kwa Ambuye, lonjezo limene iye anati adzaonetsa zizindikiro izi. Ndipo iye akanadzachiritsa odwala, iye akanadzadzutsa akufa, iye akanadzatulutsa ziwanda. Pakanadzakhala ochuluka abu anthu apang'ono chabe, ochepa chabe amene dziko lizidzawasereula ndi kumadzawatchula mayina oyipa ndi zina zotero monga choncho. Ndipo iwo akuyenera azitichula ife mayina oyipa, iwo akuyenera kuchitchula choonadi mayina oyipa. Yesu anati, aliyense amene adzayankhule mawu motsutsa mwana wa munthu zidzakhululukidwa pamene iye akuchita chinthu chomwecho chimene inu mwaona chikuchitidwa. Iye anati, koma aliyense amene adzayankhula motsutsana ndi mzimu woyera pamene iwo udzabwera kudzachita chinthu chomwecho sadzakhululukidwa konse mu dziko lino. Mwaona, iwo akuyenera kuchita zimenezo, pakuyenera kukhala uthenga onga umenewo kuti udzawapangitsa anthu kuwusereula iwo, kuti udzaonetse chilungamo cha Mulungu kudzaweruza dziko lonse ndi kuliwononga ilo. Pamene pakadali chifundo ndipo wina wake akuima pakati, Yesu Kristu ndi khomo lotseguka usikuno, kodi simumulandira iye mzanga? Tsopano, mwamwambo ndikubwera kuguwa. Izo ndi zabwino, ine ndilibe chilichonse chotsutsa izo. Koma lemba, ilo linati, onse amene anakhulupirira anabatizidwa. Kuchokera mu mtima wanu onse, ngati inu mungapeleke moyo wanu kwa Yesu Kristu pomwepo pamene inu mwakhalapo, pomwepo pamene iye anayankhula kwa inu, pamene inu munakweza dzanja lanu. Mulungu yemweyo uja amene anakhoza kumuita na munthu uyu kubwerera kumoyo, atagona wakufa pamaso panga pomwe mmawa uja, kuti atsimikizire kwa inu, kuti ine ndikukuzani inu choonadi. Ndani angadzutse wakufa koma Mulungu? Uko nkulondola. Chotelo sianu abusa anu ang'ono osweka apa. Ndi Kristu amene amakukondani inu. Ndipo iye akufotokoza kwa inu usiku uno. Inu mwamva choonadi. Inu mwaona choonadi. Izo ndizochokera ku mawu anga. Inu mwawaona mawu anga akuyankhira. Inu mwawaona mawu anga akulosera zinthu izi. Inu mwaziona izo zikuchitika ndende basi kudutsa zaka zonsezi popanda cholephera chimodzi. Tsopano, kodi inu muchita naye chani Yesu pamene kuwala kofira kukuthwanima? Bwanji inu osachita ichi? Ponyerani pansi thumba lakale la mtedza wa chidziko lija. Bwanji inu simukuponyera pansi magazini akale a True Story amenewo? Ndi yakale ija, nyasi yakale imene inu mukukoka kudutsitsa moyo wanu tsiku ndi tsiku. Bwanji inu simukuikwekwelezera television imeneyo pangodya ndi kuitembenuza iyo ngati iyo ikukulepheretsani inu kupita kuchalichi. Bwanji inu simukuika pambali zolemetsa zili zonse zimene sizimachedwa kukufoketsani inu. Bwanji simukukwezera mtima wanu kwa Kristu ndi kuti Kristu usiku uno ine ndathedwa. Ine ndikukonzekera, ine ndikuona inu mukubwera. Ine ndikunyamula chikwama, Bible la Mulungu, imene yalongezedwa ndi moyo wa muyaya, ndipo kuyambira pano mpakana, ine ndidzikhalira moyo ili. Kodi inu simuchita izo pamene ife tikupemphera? Atate athu akumwamba, sindikutanthauza kuti ndikhale wamwano, mwanjira iliyonse Ambuye. Koma uthenga waloza panthawiyi. Osati pa anthu paokha, osati pa munthu wina wake, koma iwo walozetsedwa pa nthawi. Ndi nthawi imene mzimu woyera umaoneka kuti ukundipanikiza ine kuti ndijambule izi. Pakuti ndi nthawi zambiri pa guwa lino, zimene ife takhala tikuonetsa masiku a Loti, masiku a Sodomu, masiku amene Yesu amawakamba. Zizindikiro za nthawi, kubwera kwa Ambuye mwanjira zambiri. Ndiyeno zitatha zonsezo, zimene ine ndayankhulapo molimba kwambiri motsutsana ndi akazi atsiku lalero ndi kuzungulira dzikoli. Ndiye Atate, ine ndinaganiza kuti unali mzimu woyera umayankhula ndi ine kuti ine ndiwawuze anthu chifukwa chimene ine ndachitira ichi. Ndi chifukwa chakuti mawu anu odzozedwa andikakamiza kwambiri pa mtima wanga kufikira kuti ine sindikanakhoza kungokhala chete. Pafupifupi manja ena 50 kapena 75 mchipinda chino anakwera mwamba Atate, pa mawu ankhanza ocheka a Ambuye. Koma iwo awabweretsa iwo podzidzimuka, wadziwitsa iwo kuti kherele likuomba. Oyera onse akusonkhana pamodzi, mafuko akusweka mzidutswa, zizindikiro zakubwera, kuwala kofira kukuthwanima. Ndipo ife tikuona mwachochitika, lozera kwa akazi athu usiku uno za tsiku lino. momwe Bible linati iwo akanadza khalira ndipo ndi zimenezo. Liwu losalephera la Yesu Kristu latichenjeza ife kuti tidzasamalitse masiku a Noa ndi kudzawafanizitsa iwo ndi tsiku limene ife tikukhalamo. Ndiyeno pamene ife taona zinthu zimenezo zikuchitika, akazi kukhala okongola ndipo ana a Mulungu akuatenga iwo, ndi momwe zinthu izi ziti zidzakhalire. Ndiye ife tikudziwa kuti kambado kameneko kadzaona kudza kwa Ambuye. Pamenepo ife tidzadziwa kuwala kothwanima kudza kwake kwayandikira. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti inu mumudalitse wina aliyense amene anakweza dzanja lawo. Ine ndikungopereka pemphero ili lodzichepetsa loona mtima, ndipo ine ndikudziwa kuti inu mundimva ine. Inu munamuchitira chifundo kwambiri mʼbale we mmawa uja. Kulola pemphero laling'ono lodzichepetsa liyambitse mtima uja kugunda kachiwiri. Chikondi choona mtima kwa mʼbale amene anali atagwera pa chilolo cha mkazi wake wooneka wozizira ndi wakufa. Ambuye mulole anthu adziwe usiku uno kuti kukhala wakufa mutchimo ndi mphulupulu ndikuopsa kwambiri kuposa kufa imfa ya thupi. Pakuti sipadzakhala pa aliyense amene ati adzakugwire iwe pa nthawi imeneyo ngati iwe udzadutsa chotchinga mutchimo ndi kusayeruzika. Pelekani usiku uno Ambuye kuti moyo uliwonse umene unakweza manja awo, ine ndikupereka pemphero ili mu dzina la Ambuye Yesu, kuti pakhale kusintha koteloko kutabwera ku moyo wawo, kuti padzakhale cholinga chotelocho mu mtima mwawo, cholinga chimenecho mu mtima mwawo kuti iwo sadzichimwanso motsutsana ndi Mulungu, kuti iwo adzayima kuchokera ora lino kupita mtsogolo pa mawu a muyaya odala a Mulungu ndi kumadyetsedwa ndi mzimu woyera ndi kumatsogozedwa mu njira za moyo tsiku ndi tsiku pamene iwo akuyendabe kuyambira ora lino kupita mtsogolo. Tsopano Atate akumwamba, ine ndikhoza kusadzawaonanso iwo. Ine ndikhoza kusadzakwanitsa kuti ndidzagwirane nawo dzanja lawo kuno mu dziko lino, ngakhale kuti ine ndingakonde kudzachita izo. Koma Ambuye Mulungu, ine ndikupemphera kuti pemphero ili liyankhidwe. Ndipo inu munanena mu mawu anu, iye amene adzamva mawu anga ndipo nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wa muyaya, ndipo sadzabwera ku chiweruzo koma adutsa kuchoka ku imfa kupita ku moyo. Mwa njira yanga yodzichepetsa yobweretsera choonadi cha Mulungu usiku uno, ambiri amva mawu. Tsopano inu munalonjeza kuti inu mudzawapulumutsa iwo, ndipo iwo sadzaonongedwa, kuti palibe munthu aliyense adzawakwatule iwo kuchoka mdzanja lanu, kuti inu mudzawaukitsa iwo mmasiku otsiriza, palibe tsitsi limodzi lapa mutu pawo lidzaonongedwa. Inu munalonjeza izo. Tsopano ngati pemphero, ngati wantchito Ambuye, ndipo ngati mʼbale kwa iwo, Ine ndikupemphera pemphero ili ndipo ndikuwayika iwo mʼmanja a Mulungu, kuti pasadzakhale chopweteka chimodzi chidzakhoze konse kubwera kwa iwo, ndipo Satana sadzawakwatula iwo kuchoka mʼdzanja la Mulungu. Iwo ndi anu ziko. Ndipo ine ndikudalira kuti inu muwapatsa iwo moyo wautali, ndipo ngati nkotheka muwalole iwo adzaone kudza kwa Ambuye Yesu. Iwo apite kuchokera pano usiku uno, ndipo akakhale opindula miyoyo kuti akawauze ena kuti akawabweretse iwo ku chidziwitso chopulumutsa cha Khristu. Pelekani izi zonsezo zili mʼmanja mwanu Atate mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo pamene mitu yathu ili chiweramire kwa mphindi chabe, ine ndikudabwa ngati munthu amene ali pano amene akumvelera kuti pamene ife tinali mupemphero kuti china chake chosazoroweleka chinachitika mu mtima mwanu, ndipo inu mukumvelera kuti kuyambira pano kuti inu mukakhala moyo wodzipatulira kwa Khristu, ndipo inu mukuona kuti kudza kwa Ambuye kwayandikira. Inu mukukhulupirira kuti zimene ndalalikirazi ndi choonadi, zakuwala kofira kothwanima za momwe zinthu zikuchitikira. Ndipo inu mukumvetsetsa kuti ndi mawu a Ambuye chifukwa ndi Khristu. Ndipo inu mukukhulupirira kuyambira usiku uno kupita mtsogolo, inu mukakhala moyo wabwinoko woyandikira kwa Khristu, chifukwa pemphero limene inu mwapemphera usiku uno ndi kuvomereza kumene inu mwapanga. Ndipo ndi mutu wanu woweramitsidwa, inu mungokweza dzanja lanu. Ndikuti ine ndikukhulupirira izo kuyambira usiku uno mpakana ine ndikakhala moyo wosiyana. Mulungu akudalitseni inu, ndizo zabwino, izo ndi zodabwitsa basi. Ine ndikukhulupirira kunena kwenikweni aliyense mwina mwake amene anakweza dzanja lawo kanthawi kapitako, anakweza manja awo kuti iwo avomereza izo. Tsopano ngati inu simunayambe mwabatizidwapo mu dzina la Yesu Khristu ku chikhululukiro cha machimo anu, kumbukirani palibe dzina lina pansi pakumwamba linapatsidwa pakati pa anthu limene inu mukuyenera kupulumutsidwa nalo, koma dzina la Yesu Khristu. Kumbukirani alipo mkwatibwi mmodzi yekha, mkwatibwi wa Khristu, ndipo ameneyo amatenga dzina lake. Tsopano ndipo ngati inu simunayambe mwabatizidwapo mwakumizidwa mmadzi mu dzina la Yesu Khristu, mundilole ine ngati wantchito wake. Ngati Mulungu watsimikizira kwa inu mwazi zindikiro ndi zodabwitsa ndi mwa mawu ake kuti ine ndikukuuzani choonadi. Ine ndikukulamulirani inu monga Paulo woyera anachitira mu machitidwe 19 amene anapeza gulu la Abaptist. Iwo anali atabatizidwa ndi Yohane Mbatizi. Iye anati, kodi inu munandira mzimu woyera chikhulupirireni? Iwo anati, ife tikudziwa kaya kuli mzimu woyera uli wonse. Iye anati, ndiye inu munabatizidwa kwa chiyani? Iwo anati, ife tinabatizidwa kale ndi Yohane Mbatizi uko mu Yorodani, munthu yemwe uja amene anamubatiza Yesu Kristu. Umene wokhoza kukhala ubatizo wopambana, koma Paulo anati uwo si wabwino tsopano. Iye anawalamulira iwo kuti abatizidwenso kachiwiri mu dzina la Yesu Kristu, machitidwe 19:5. Ndipo Paulo anati, ngati mngelo atatsika kuchokera kumwamba ndi kudzalalikira uthenga wina uliwonse kuposa umene ine ndalalikira, muloleni iye akhale wotembereredwa. Agalatia 1:8. Kenako iye anabwereza izo kachiwiri, anati monga ine ndanena, chotero ine ndikunenanso kachiwiri. Ngakhale mngelo asaelekeze nkomwe mtumiki, bishopu, papa, kapena chilichonse chimene chingakhale. Ngati mngelo atsika kuchokera kumwamba, mkerubi, kuchokera kumiyamba, ndi kudzalalikira uthenga wina osati uwo, iye akhale otembereredwa. Ndiye ine ndikukulamulirani inu, ngati inu simunabatizidwepo mu dzina la Yesu Kristu, pamene madzi ali mudziwe ndipo minjiro ikudikirira, bwerani ndipo mudzabatizidwe. Mukuitanira pa dzina la Ambuye, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ananu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Atate athu akumwamba, tsopano zili ndi inu. Kuwachonderera anthu ine ndayesetsa, koma kuti ndiwapangitse anthu ine sindingathe. Ndipo inu simumagwira ntchito motsutsana ndi chifuniro cha munthu, chifukwa ngati mwamuna kapena mkazi anakonzedweratu kumoyo wa muyaya, pamene kuwala kwa Mulungu kuthwanimira pa mbewu imeneyo, iyo idzabwera kumoyo. Ndipo ngati pali moyo pakati pathu sikuno, Atate, umene inu munathwanimitsirapo kuwala kwanu, ndipo iwo aona choonadi, mulole iwo ayende modzichepetsa ndi mokoma kupita kudziwe kuti akabatizidwe mu dzina la mwana wanu wokondedwa Yesu Kristu. Chimene ife tikudziwa kuti munthu aliyense mulemba amayenera kuti abatizidwe ndi kubatizidwanso. Iwo amene sanabatizidwe mu dzina la Yesu Kristu amayenera kuti abatizidwenso. Ndipo mtumi wa mkulu amene anali ndi mafungulo akufumu ananena pa tsiku la Pentekosite, lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu, kuti machimo anu achotsedwepo. Ndipo mukatero lonjezo la mzimu woyera ndi la kwa inu. Mupeleke kuti izo zichitidwe usiku uno mu muyezo wa thunthu, Atate. Ine ndikuapereka iwo kwa inu tsopano. Mutenge mawu apang'ono awa ndi kusinkhasinkha kwa mtima wanga, ndipo mulole izo zivomerezedwe pamaso panu, o Ambuye. Ndipo muzizike pana anu, ndipo mupeleke kwa iwo moyo wa muyaya. Muapulumutse onse amene ali opulumutsika, ndipo muachiritse iwo onse amene akudwala. Mulole chisomo cha Mulungu chikhale pa aliyense wa iwo, pamene ife tikuapereka iwo kwa inu tsopano mu dzina la Yesu. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ine ndimufunsa Mulungu wathu amene amayimbalimba kuti abwere kuno kwa kamphindi chabe pafupifupi maminiti 5 owonjezera. Ndipo ngati ali pa aliyense amene akukhumba kuti abatizidwe tsopano, amene wavomereza ndipo akukhulupirira, ngati inu mukukhulupirira kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu, ndipo inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse, osati kungotengeka chabe, koma inu mukukhulupirira izo, ndipo inu mwakonzeka kuvomereza kuti inu ndi olakwa, ndipo inu simukuima pa kukhonza kwanu, koma pa chimene iye anachita, ndipo ndinu wokonzeka kubwera kutsogolo kudzatenga dzina lake mu ubatizo wa mmadzi, kudzakhala membala wa thupi mwa mzimu woyera. Ndiye chipinda cha akazi chili kumanja kwanga, ndipo chipinda cha amuna chili kumanzere kwanga, minjiro ndi zinthu ndizokonzeka. Pamene ife tikuweramitsa mitu yathu, pamene Mulungu wathu akuimba, ine ndikumva mpulumutsi wanga akuitana ngati wotsogolera nyimbo angatipatse mawu pang'ono ayiyo. Ndi mitu yathu yoweramitsidwa tsopano, msonkhanowu uli mdzanja la Mulungu wamphamvu zonse tsopano, kwa aliyense amene akufuna kuti abatizidwe, akufuna kuti apite mzipinda zopempherera kuti akapempherere ubatizo wa mzimu woyera, pada alangizi pano akhala wokonzeka kuti akulangizeni inu kapena kuchita chilichonse. Mulole mawu asagwere pachabe, koma mulole iwo akwaniritse icho chimene chinakonzedwera. Ndi mitu yathu yoweramitsidwa, tiyeni tipemphere tsopano. Ndipo komwe iye akukutsogolerani, mtsatireni. Ndikumva wanga. Tsopano zipempherani, Mkristo aliyense. Ine. Mpulumutsi wanga. Kodi munakhoza kumumva iye akuitana pamene iye anaukitsa munthu wakufa mawauja? Kodi inu mukukhoza kumumva iye akuitana pamene iye ali mu mawu kuthwanimitsa kuwala kwake pa nthawi yotsiriza?
Ndinkanaye. Naye.
Kodi inu muli ololera kupita njira yonse?
Komwe i.
Mulungu akudalitseni inu mbale wanga. Amuna kumanzere, akazi kumanja.
Ine ndidzamtsatira. Komwe yanditso.
Bible linati onse amene anakhulupirira anabatizidwa.
Kumtsatira ndinkanaye. Naye. Njira yose ndinkanaye kudutsa mundawo ndinkanaye kudutsa
mzimu woyera
naye kudutsa.
Ngati wina wakanga pite nda kazi uko, kofuna mzimu wera, pita ni mchipindacho kumanja, ena inu alongola ngizidwa mwambuye.
Njira yonse, komwe iye anditsogo.
Kodi inu mwona mtima munga nene kuti, komwe iye anditsogo lera ine ndizamtsatira. Kodi inu munga chite izo, komwe liula lingono lijali kuyankula ndinu. Kodi inu munga pite kumene iye akutsogo lera. Penyani kuwala kofira ko. Mkukuona kuwala kumene kukutwani mako. Ife tili kumapeto antawi.
Iye anditsogolera ndidzamtsatira. Ine ndidza. Naye njira yonse. Ine ndikukhoza.
Kodi yama yankula motani kudzera mu mawu ake mu mtima mwanu. Kodi inu mubwera tsopano uku ndikuitanidwa kwanu. Kumbukirani ngati izo zitachitika ife tisanasonkhanenso inu mwachenjezedwa.
Ndava mpulumutsi wanga kuitana. Seza ntanda wako ndipo unditsate. Unditsate ine. Komwe.
Tsopano kodi abale ena kuti akalangizidwe apite mchipinda uko kumanzere kwanga ndi abale amene akukonzekera ubatizo?
Komwe iye anditsogolera.
Ena mwa abale otumikira kuno mukalowe mchipinda ndiwo.
Kutsatira. Komwe iye anditsogolera. Ine.
Kodi inu mukutanthauzadi zimenezo?
Kutsatira ndinkanaye. Naye njira yonse.
Tsopano mphindi chabe. Tsopano ngati inu simunabatizidwe m'madzi mwakumizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, ma udindo okha basi Atate Mwana Mzimu Woyera, panalibepo nkomwe munthu mu Baibulo lonse. Osati munthu mmodzi amene anayamba wabatizidwa apo mu Baibulo mu dzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera mu udindo umenewo. Palibe munthu anabatizidwa apo konse mu mpingo mu mbiri yakale kwa zaka 300 zoyambirira mbali ino. Aliyense amabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu mpaka kudzafika ku Nicaea Council, ku Nicaea Rome, kumene mpingo wa Roma Katolika unadzapanga bungwe. Atatero iwo analowezapo maudindo a Atate Mwana Mzimu Woyera. Ngati alipo wa zambiri ya kale, mtumiki, munthu wina aliyense, pa wireless, pa tepi, amene angabweretse polemba limodzi kapena kachidutswa kambiri yakale, pamene aliyense anabatizidwapo mwanjira ina iliyonse kuposera mu dzina la Yesu Khristu kufikira mpingo wa Roma Katolika ku Nisia Rome. Inu muli wokakamizidwa kuti mubweretse izo kwa ine, mundilole ine ndipepese. Palibe chinthu choterocho. Ayi, ndipo munthu aliyense amene amabatizidwa mwakumiza, amene sana batizidwe mu dzina la Yesu Khristu, amalamulidwa iwo asana kalowe mu ulemerero kuti abwererenso ndi kudzabatizidwa nsoka chiwiri. Tsopano izo zili ndi inu. Mulibemo lemba mu Baibulo pamene munthu aliyense anabatizidwapo pogwiritsa ntchito dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, monga anthu amabatizira lero. Ndika chikhulupiriro ka Katolika, Roma Katolika, kamene kanaperekedwa kudzera mwa Martin Luther ndi John Wesley, kanakhala kakupitirira kumayendabe, ndipo Baibulo limalosera kuti zidzakhala mwanjira imeneyo ndipo kadzatha mu masiku otsiriza, ndipo khomo lidzatseguka, monga ife tangodusa kumene mibado ya mpingo kuziona izo. Zili ndi inu, ine ndangokhala wamthenga wa uthenga. Kamodzinso tiyeni tikhulupirire izo. Zitseko ndi zotseguka, mobatiziramo ndi modzadza, ndipo palibe chifukwa. Miinjiro yakonzeka, ndipo ife tikhala okonzeka kuti tikubatizeni mu maminiti pang'ono otsatirawa. Ngati inu muli pano, ndipo inu simunabatizidwe, kamodzinso tiyeni tiyimbe, ndipo bwerani, simutero inu. Mudzakwaniritse, inu mukuti, ine ndikufuna kuti ndidzachite zimenezo tsiku lina mbale Branham. Tsiku lina limenelo likhoza kudzakumana nanu inu monga linachitira ndi mbale we Mauja. Koma mwina mwake sipadzakhala chisomo chiti chidzatsatire izo monga izo zinachitira. Inu mukhoza kupita miniti iliyonse. Kaya ndinu wang'ono, ngati inu mungakhale kudutsa mu usiku inu mudza. Ndipo ngati inu muli wa usinkhu wa zaka 70 zakubadwa, inu mukhoza kukhala moyo kuwaposa zaka 10 zakubadwa ambiri ndi 15 anthu a zaka 30 zakubadwa. Masauzanda iwo afa kudutsa usiku uko mkulondola. Inu simukudziwa kuti mupita liti. Mukhale otsimikiza, musatengere mwayi pa zimenezo. Ingo kumbukirani, inu mukhoza kutenga mwayi pa ntchito yanu, kapena kutenga mwayi pa ichi, koma inu musatenge mwayi pa zimenezo. Inu muzikumbukira, liulanga lidzakhala mboni pa tepi ya maginito ya Mulungu pa tsiku la chiweruzo motsutsa izo. Chotero tsopano taganizani za izo, pamene ife tikuimbanso ndi mitu yathu yowera mitsidwa. Komwe iye mbale nevo, ine ndidzatsatira.